Ngiyabonga mina umzane. Sanibonani kusihlwa bangane kuyinhlanhla ukuba lapha kulobu busuku futhi eTifton. Lokhu kuthi akube ngokumangazwa okukhulu kimi. Ngitshele umngane wethu omuhle mfowethu Welsh Evans esikhathini esithile esedlule ngenkathi ngiqala ukukhathala kancane. Ngathi ngiyehla ngeTifton ukuze ngiyedoba futhi ngathi lapho ngifika ngizohlangana nawe laphaya ndawo ndawo futhi sizoba ngacabanga umhlangano omkhuleko waseKotishi futhi ngangu yena ngizithola ngilapha ehole likhulu lesikole kulobu busuku nokusha iphimbo kancane ngenxa yokukhuluma ngokweqile ngibe nentshumayelo emfushane izolo amahora ayisithupha kuphela ubude inqobo nje uma ngisashumayela ngakho manje anginesabisi ngeke ngibe mude kangako kulobu busuku ngiqinisekile ngalokho kodwa ngokusha izwi kancane futhi ngidlula kodwa kuyinhlanhla ukuba lapha nokwazi ukuhlangana nalomeluso kahle osanda nje kunikeza singeniso esihle kangako sasebukhosini futhi siyajabula ukuhlangana nabantu njalo futhi inkulumo umzalwane asanda kuyenza iqiniso ngokoqobo singasho ukuthi amen kukho ngoba udevele kulezi zinsuku zokugcina banjengengonyama ebhongayo ehamba ngapha nangapha eshwabadela noma yini angayithola ukuba ayishwabadele ngoba uyazi ukuthi isikhathi sakhe sifushane akanazo isikhathi eside kakhulu sokukwenza ngakho ufanele akwenze ngenkathi esenesikhathi sokukwenza. Ngiyasithanda isimo saleli hole likhulu lincane. Sibonga kakhulu ebhodini lesikole uthisha Nhloko nalabo ababe nomoya omuhle ukusivumela ukuba sibe nalo ngenxa yenu bantu abakahle enilapha ngokubambisana kulomhlangano ohlelwe okwesikhashana futhi noma ngabe ngubani obeke umata omncane ukwamukela phandle lapha esitaladini ngiqaphelile awu lokho bekukuhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi umfowethu Willy ngapha bekunguye ukwenzile lokho futhi ngiyakuthakasela. Ngingathanda mhlawumbe uma inkosi ithanda ngesinye isikhathi lapho esingadlula khona okwenkathi yezenkonzo tholana nalo melusi omuhle nabanye lapha futhi uhlelo umhlangano obusuku obune noma obuhlane lapho besingayikhangisa khona ngokwanele sihlanganise onke amabandla ngoba niyazi siyadingana khona manje ngaphezulu kwalokho esakeza kwenza kuwo wonke umlando womhlaba kumanje amakholwa asebukhosini angempela siyadingana futhi ngakho ngikuhlale kuyisibusiso noma phi lapho uyakhona futhi uhlangane nabantu bakaNkulunkulu kuyisibusiso yonke indawo. Ngiyabona sinentsha lapha ya bengibuka umfana nentombazane encane behlezi lapha imizuzwini embalwa edlule esihlalweni esingaphambili abafo abancane abahle kunabo bonke izinto ezincanyana behlezi phezulu lapho kahle nje ngiyakuthanda lokho abantwana kukhona ukuthile ngabantwana okumsulwa futhi okunomoya omuhle ngiyakuthanda lokho. Futhi manje ngiyabonga kakhulu ngokuphuma kulobu busuku. Manje ngicabange ukuthi kuzoba kuhle kulobu busuku.
If we just took our time and sowed some seed.
Uma nje sithathe isikhathi sethu futhi sahlwanyela enye imbewu leyo yezwi lenkosi futhi izolo ngishumayele leli amahora ayisithupha ngendaba ethi imbewu yasekuqaleni yezwi. Futhi siyilethe kusukela kuGenesise kuya esambulweni emuva naphambili eThepheni yamahora ayisithupha ukuthi uhlelo lukaNkulunkulu lwaluyini ukuthi uyini nokuthi izwi likaNkulunkulu likhulunyiwe limbewu kaNkulunkulu kanjani neBhayibheli lakusho lokho ngale kuLuka ukuthi izwi likaNkulunkulu limbewu umhlwanyeli ayihlwanyela. Futhi manje siyazi ukuthi noma yiliphi igama elihlwanyeliwe lifanele liniselwe ngaphambi kokuba liveze isivuno salo kodwa lapho amanzi ewele emhlabathini akunendaba ukuthi hloboluli lwembewu ekulowo mhlabathi iyoveza inhlobo yayo ngoba uNkulunkulu wathi kuGenesise wokuqala ishumi nanye yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo ukuthi into ngayinye futhi lapho amanzi edla amaHebheru isahluko sesithupha sithola ukuthi imvula ifika kaningi phezu komhlaba ukuwinisela ukulungisa ukuveza isithelo kodwa ukhula namakhakhasi nezinto ezisemhlabeni ziphuma ngamanzi afanayo kodwa naziwa ngezithelo zabo. Ngakho ke amaKristu aziwa ngezithelo zikamoya ongcwele. Yilokho okubusa ukuphila komKristu kufakazela lokho ayikho. Futhi isithelo sikamoya luthando, ukujabula, ukuthula, ukukholwa, ukubekezela, ukulunga, ubumnene, nobube, ukukhuthazela kumoya ongcwele. Lezo zithelo zizibonakalisa ngamaKristu. Manje sitholile izolo ukuthi phakathi lapho ukuthi imbewu eyahlanyelwayo imbewu yokungezwani. Lowo kwakungusathane owahlwanyela ukungezwani lapho etshela u-Eva manga. Futhi sitshela ukuthi ukungalikholwa izwi elilodwa likaNkulunkulu elikhulunyiwe kwabangela konke ukufa kwake kwaba khona, konke kugula nayo yonke le nkathazo. Ukukholwa ngokungesikho izwi elilodwa nje akalikholwanga ncamashi, wazama ukuxuba into ethize nalo. Futhi akukho ukuyoxubana nezwi likaNkulunkulu, lifanele libe yilokho ngoba liyimbewu yasekuqaleni. UNkulunkulu uphakade, futhi uNkulunkulu uyizwi. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama phakathi kwethu. Manje uNkulunkulu nezwi lakhe ungumuntu ofanayo. Cabanga ngakho, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyokwehlulela izwe ngolunye usuku. Hayi ngesenzo sikakhongolose, hayi ngesenzo sebandla, kodwa ngezwi lakhe uyokwahlulela izwe. Uma besifanele sithathe ibandla, ibandla lenhlangano iliphi kuwo eliqinisile na? Ahluke kakhulu linye kwelinye. AmaKatolika ayehluka kumaProtestani, amaProtestani ayehluka kwelomthetho, elomthetho ngani? Sehlukene sonke. Ngakho iliphi kuwo ebelingaba elilungile na? Besiyoba nokudideka emqondweni wethu njalo njalo. Umuntu ubengeke azi ukuthi yenzeni. Futhi uNkulunkulu olungileyo, umahluleli womhlaba wonke, ngempela uzosinika into ethize esizokwahlulelwa ngayo. Manje ngafunda eBhayibhelini ukuthi kuzodlula amazulu nomhlaba, kodwa izwi likaNkulunkulu aliyikudlula. Ngafunda eBhayibhelini ukuthi noma ngubani oyokhipha noma yini kulo, noma enezele noma yini kulo, ingxenye yakhe iyokhishwa encwadini yokuphila ukuthi ime ngendlela eyiyo nje. Abaningi bazama ukuthi like laphazanyiswa kwenziwe ngalendlela noma ngaleyo ndlela. Angikukholwa lokho. Ngikholwa ukuthi kufanele kube nohlobo oluthile lomgomo uNkulunkulu azohlelela ibandla ngawo noma izwe. Kufanele kube nomgomo othile, ngeke ube senhlanganweni yebandla ngoba ziyehluka. Ubani obezokwazi ukuthi enzeni? Kodwa kukhona umgomo, futhi lowo yizwi lakhe. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu yeliqapha izwi lakhe. Ngikholwa ukuthi lozilikizelelwe ngendlela impela uNkulunkulu alifuna ngayo. IBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu kuabantu. Kulapho isizathu sokuthi ngikholelwe kulelozwi, futhi ngikholwa ukuthi izwi limbewu. Futhi uma leyo mbewu ihlanyelwa emhlabathini olungile, futhi yaniselwa ngomoya ongcwele, iyoveza inhlobo yayo. Noma yisiphi isithembiso uNkulunkulu asenzayo, uNkulunkulu uzosenza. Lapho sibona uNkulunkulu ephulukisa umuntu lapha ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ebandleni lethu, benginikele ukuthi bengizoshumayela lapho ngesonto, ngesonto elidlule, iviki okuyilo manje, iviki kusukela ngesonto elidlule. Balethe intombazanyana lapho ngohlaka, futhi babengibizile ebusuku endleleni, futhi bathi intombazane ayikwazi ukuphila, umdlavuza wawumubi kakhulu, cishe iminyaka eyishumi nesikhombisa, ayikwazi ngisho nokufika lapho, izofa ingakafiki lapho. Kwakuludaba oludabukisayo, umntwana omncane othandekayo neminyaka eyishumi nesikhombisa budala. Ukufakazela okuthile ebandleni lami, angizange ngimuthinte nhlobo umntwana, angikaze ngize ngimthinte. Ngangena elele ohlakeni, isizathu kwakukhona abanye abantu abagulayo, kodwa ngangikhathazekile ngomntwana ukuze ngibambe umoya wakhe ngenkathi ngikhuluma naye. Futhi wayebonakala sengathi intombazane enhle kakhulu encane. Angisiboni isizathu sokuthi kungani lowo mntana efanele agcwalise ithuna ngaphambi kwesikhathi, futhi lowo kufanele kube udevel ozama ukuthatha impilo yakhe. Ngakho angizange ngimthinte ngenhlobo umntwana ngaya ngoyikutwiti nezwi futhi ngahlala nezwi ngo nezwi lamphulukisa khona manjalo waze wasukuma futhi wahamba kulungile manje futhi uphila njengawo wonke umuntu awukwazi ukutshela umkhondo wakho noma kuphi angigaze ngisho ngithinte izwi noma ngimthinte niyabo izwi laphuma futhi walikholwa izwi nezwi liwukuphila kukaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu nezwi yilo elikwenzayo izwi liphilisa abagulayo bese ke uthi awu uJesu uphulukisa abagulayo uyizwi uyizwi futhi lapho wemukela izwi wemukela uJesu ngokuba uyizwi ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu siyakukholwa lokho asikukholwa na nokuncinyana sikholwa ukuthi uKristu uyizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe futhi sikholwa ukuthi umlobokazi wakhe ufanele abe yinto efanayo sikholwa ukuthi ufanele akholwe konke nokuncinyana kwezwi futhi abe nalelozwi kuye ngoba uyingxenye yomzimba ungumzimba lapho eyinhloko futhi ngekathi efa futhi wavuka kwabafileyo futhi wavuzwa futhi wahlala kweliphezulu ngobukhosi bukaNkulunkulu esihlalweni sakhe sobukhosi isandla sokunene somkhulu kwana ke futhi siyizithunywa zakhe futhi sizibona zifile futhi sembelwe ngobhapathizo wavuswa naye futhi manje sihlezi ndawonye kanye naye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu lokho kungasenza simemeze sonke bekungeke na cabanga kaloko thina si hayi sizo sesikhona manje manje singamadodana kaNkulunkulu manje singamadodakazi kaNkulunkulu hayi sizobe sihlezi manje sihlezi awukwazi uJesu wathi imibhalo ifanele igcwaliseke lonke izwi lifanele lifezeke namuhla siqale kaNkulunkulu sivele sazixuba nezivumo khona nokunye nokunye kuze kube yilapho sesicasukeka kakhulu njengoba nje iBhayibheli lathi siyokwenza ncamashi. U-Adamu ngaphambi kokuba afike kumkakhe wakhulelwa ngenzalo embi wathatha amanga kadevele futhi wazama ukuwaxuba nezwi likaNkulunkulu futhi kwabangela ukufa. Umntwana wokuqala owazalwa nguye washona wonke umntwana selokhu ube nokufa.
When he brought her out of Egypt
Nga Jehova lapho emkhuphula eGibhithe wamgcelisa wamqalisa endleleni wenzani na wenze into efanayo uJehova wathatha umkakhe wamyisa ngale zweni lesethembiso endleleni enhla lapho wezo umprofeti wamanga ogama lakhe linguBhalamu futhi wenzani na ngani akukho mehluko kithi asihlanganeni sonke ndawonye futhi sibe umndeni wodwa yilokho umlobokazi yakwenzile nezwe ehlangene nezwe nezivumo kholo zalo nezinto futhi waphika izwi likaNkulunkulu ethi izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into ukuthi yombhapathizo kamoya ongcwele futhi kuphi manje na uhlukanisile nje umlobokazi kaJesu wayenze into efanayo nalayo umlobokazi kaJehova ayenza futhi into efanayo nalokho lokho umlobokazi kaAdam akwenza yebo ncamashi nje iBhayibheli lathi umlomo ofakaza abathathu bawuqinise onke amazwi kunamabandla amathathu omlobokazi abathathu bonke benze into efanayo kodwa phambi kwakho konke lokho kukhona umlobokazi wangempela uNkulunkulu amvezayo futhi unokuncanyana kulesona lezo ngaso zonke isikhathi lapho kubane ngokuqo kube khona okuningi kangako kwezwi elisakazwayo futhi isizukulwane ngasinye siyasithola isikhathi saso wonke waqaphela na kuyofika umuntu kaNkulunkulu ozoshaya umlilo ngoNkulunkulu futhi kuzoba khona imvuselelo enkulu eshanele izwe futhi kwenzekani na masinya emva kwalokho bathatha umqondo walowo muntu futhi bawenza ihlelo futhi bangenise izivumo kholo futhi baxubane nawo nakho efa futhi engaphinde avuke kunjalo bekulokho kunjalo kuzohlala kunjalo ngaso sonke isikhathi kodwa isizukulwane engasinye sithelani na ithuba laso ezweni elisha likaNkulunkulu isikhathi ngasinye njengoludla ngaphansi kokulungisiswa njengo Wesley ngaphansi kokungcweliswa umnyakazo wephendo kostyali ngaphansi kombaphathizo kamangcwele niyabo yilowo nalowo uthele ithuba lakhe khona ke yini amadoda ayenzayo elandela labo bagoquli abakhulu na bakwenze ihlelo bakuhlele bacubanise nezivumo khono nakho ingcosana lapha nengcosana lapho isigejane esisha sezifundiswa zasesikoleni seza nesigejane senjila mqondo ngokufanayo nje njengoba uEva wayezama ukuthola ukukhanya okusha akuxube nezwi likaNkulunkulu ukufa yasuka yahamba inhlangano wafa ngokomoya kunjalo impela kuhlale kungaleyo ndlela manje kukholweni noma ningakukholwa ningahle ningacabangi kanjalo kodwa ngizokhuluma kulobu busuku uma inkosi ithanda phezu kwendaba ethi isibonakaliso sembewu yesikhathi sokuphela hlobolini lwesibonakaliso esiyoba isibonakaliso sembewu ngesikhathi sokuphela na ngaphambi kokuba sifunde izwi asikhothamise amakhanda ethu futhi sikhulume kumbhali walo ngiyamangala kulobu busuku sikhothamise amakhanda ethu sibona ukuthi siphila emathunzini okuza kwendlu kaNkulunkulu angazi noma kungaba nezicelo yini kulobu busuku ungathanda ukwazisa uNkulunkulu ukuthi uqotho futhi unokuthile enhliziyweni yakho ofuna uNkulunkulu akwenzele khona na phakamisela izandla zakho nje kuye uthi yimi lo uNkulunkulu ngifuna lokhu nalokhu ngiyabonga Baba wethu esezulwini sisondela esihlalweni sakho somusa neze esihlalweni sakho sokwahlulela Nkulunkulu asikufisi ukwahlulela ngoba besingena kuma kuleso sihlalo sobukhosi kodwa sijabula kakhulu ukuthi kwakukhona oyedwa wasimela lapho indodana yakho inkosi Jesu
He stood there for us and stood the judge.
Wasimela lapho futhi wamela izahlulelo ukuze sibe nelungelo esihlalweni sobukhosi somusa futhi siyasondela kulobu busuku egameni lakhe. Futhi washo qobo lwakhe futhi lonke izwi elivela kuye lalingumbhalo futhi bafanele bagcwaliswe wathi uma nicela uthe kubaba wami egameni lami ngizolwenza.
Now we know that that word is true.
Manje siyazi ukuthi lelozwi liqiniso futhi siyasondela egameni likaJesu ukucela ubaba wethu wasezulwini ukuba asinike umusa wokuthethelela ovela esihlaleni sakhe sobukhosi somusa Siyamcela kulobu busuku ukuba yena enze izwi lakhe libe sobala futhi laziwe kithi futhi lembule ihora esisondela kulo ngoba asifuni ukukhubeka njengabangazi lapho siyakhona umuntu ongazi lapho eyakhona uyakhubeka futhi wena wathi sasingabantwana bokukhanya futhi sifanele sazi lapho siyakhona isinyathelo ngesinyathelo njengokuthwala ukukhanya kubonisa hayo ke indlela kwehle kodwa njengoba sithatha izinyathelo ngiyakhuleka baba njengoba sithatha lesi sinyathelo kulobu busuku sibheke kulomhlangano ukuthi sizobona ukuthi iyini inhloso kaNkulunkulu ngathi ukuba lapha futhi ngiyakhuleka kuwe oh Nkosi ukuthi sonke isandla esikhuphuke kulomhlangano kulobu busuku kuzoba inhloso yaleso sicelo ngemuva kwesandla iphendulwe Uma kungokwensindiso uNkulunkulu siphe kulobu busuku ukuthi bazoyemukela uma kuyinkathazo yasekhaya qondisa ekhaya Nkosi nikeza ukuthula uma kungomuntu othile ocindezelekile yipha umusa wakho baba uma kungomuntu othile ogulayo amazwi kaNkulunkulu aphulukisayo mawacwiliswe ajule enhliziyweni yabo kulobu busuku lokho kuzoveza isivuno senhle impilo yobuNkulunkulu kusasa siphe Nkosi sizwe Sethule izwi kuwe kulobu busuku kanye nathi kanye nalezi zindikimba ukuze ulethe ingqikithi kulo futhi usembulele izinto esifanele sizazi
Bless this school.
Busisa laba bantu busisa lesi sikole ngalolu suku lapho umuntu engathi bazobamba umhlangano iqembu elingakhethi hlelo Babe yokunqabanga lokumuzwa kodwa lo thisha Nhloko uvule umnyango siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzombuzisa futhi umazise ukuthi kulotshiwe embhalweni Lokho enikwenzile kwabancinyane balaba nikwenzile kimi Wawuswele nini futhi asizange sikhonze na futhi wena wathi ngizothi njengoba nenzile kulaba nenzile kimi. Ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi kulesi sikole kuzophuma abanamandla abashumayeli abagcotshiwe bangosuku oluzayo. Ngikhulekela wonke umuntu olapha abelusi babo buzisa amabandla abo Nkosi. Kwangathi leyo mvuselelo enkulu ingaqhubuka emphakathini lapha phakathi kwabantu futhi bangele abaningi basindiswe.
Give glory unto thyself. We ask in Jesus' name.
Kulugisa abagulayo nabahluphekile, zitholele udumo, siyacela egameni lika Jesu. Amen.
A very odd little.
Okuyinqaba kakhulu ukufundwa kombhalo kuncane lapho uya ekhaya. Ngingathanda ukuba ufunde isahluko uAmos esahluko sesithathu neverse lesikhombisa. Okuyinqaba ukubekwa okuxakile kwendikimba kodwa niyazi uNkulunkulu wenza izinto ezithi ukuxaka nezingqaba usebenza ngezindlela ezingavamile ngezindlela ezingaqondakali ukwenza izimanga zakhe Amose wesithathu ivesi lesikhombisa.
Surely the Lord God will do nothing.
Impela inkosi uNkulunkulu ayenzi lutho ingayambulanga imfihlakalo yayo ezincekwini zayo abaprofeti.
The text that I would like to use.
Manje indikimba engingathanda ukuyisebenzisa yile imbewu yesibonakaliso sesikhathi sokugcina. Futhi njengoba ngisanda kunitshela izolo busuku ngishumayela kakhulu ngembewu ngokuba iyizwi. Zonke izinto ziqala kuGenesis ngoba uGenesis usho isiqalo noma isahluko sembewu seBhayibheli.
Everything we have on earth today.
Gonke sinakho emhlabeni namuhla umsuka wakho waqala kuGenesis.
Now we have things today.
Manje sinezinto namhlanje ezingaqalanga kuGenesis ngoba kuye kwapastelwa noma yini pasteliwe iyinkohliso ayilungile ayikwazi ukuzikhiqiza yena uqobo.
Anything it's hybrid.
Noma yini pasteliwe yenziwe umuntu futhi ayikwazi ukuzibuyisela yona futhi. Njengoba ngike ngasho kaningi sithatha ukuzalaniswa kwemfuyo njengoba uthatha imbongolo nehashi lensikazi futhi kuzala umnyuzi kodwa umnyuzi awukwazi ukuzizalanisa awumazi ubaba noma umama uxubile sithatha umbila namuhla upasteliwe bathi muhle kakhulu isikhwebu esikhulu kodwa kukuhle uyabona lokho i-readers digest esanda kubhala ngakhona uma besifazane beqhubeka nokudla inkukhu nenyama yenkomo nezinto kupasteliwe eminyakeni ngamashumi amabili kusukela manje uhlanga lwesintu luzophela abesifazane ngeke besakwazi ukuthola abantwana kunjalo ukupastelisa akulungile thatha umbilo upastelise wenze isikhwebu esikhulu wenzani na kulungile uma ufuna ukudla esikhwebini esikhulu kodwa kwenzekani kuso na phinda utshale awukwazi ukuzikhiqiza futhi awulungile ufile ngakho ke noma yini engakhulunywanga nguNkulunkulu ekuqaleni ipasteliwe.
That's the way that people get away.
Futhi yileyo ndlela abantu abasuka ngayo ezweni likaNkulunkulu kuba yinto ebhasteliwe kufanele kuve angeke kuveze uhlobo lwakho. Ibandla elizokwenqaba ukukholwa yizwi likaNkulunkulu ibandla elibhasteliwe nezimfundisoze izivumokholo izimfundiso ezingekho ngokombhalo. Lelo bandla alikwazi ukuzala umntwana ogcwaliswe ngomoya ngoba lipasteliwe alilungile lingahle libe likhulu izindonga ezinkulu kakhulu izihlalo ezinhle zikanokusho izinsimbi ezinkulu izihlalo zikanokusho kodwa lokho akusho lutho livile ngokomoya kunjalo lingeke lazala abantwana abagcwaliswe ngomoya ngoba lifile lona uqobo. Manje ngikhuluma amahora ayizithupha ngaleyo ndaba futhi kulobu busuku ngibuyela emuva futhi kulesi esifanayo isibonakaliso sembewu yesikhathi sokuphela. Manje bonke abantu abahlakaniphile uma elungile ekhanda lakhe uhlale ezama ukuthola okuphambi kwakhe sonke sifuna ukwazi lokho. Yisiphi isinyathelo esilandelayo engiza kusenza na? Ngiyaphi ngisuka lapha na? Kufana nomuntu owela umfudlana, unyathela edwaleni elilodwa, bese eqalaza ukuze abone ukuthi isinyathelo sakhe esilandelayo siza kuba kuphi, ngoba akakwazi, angeke agxume nje noma kuphi. Uma enza njalo uzoziminzisa. kumele abheke lapho eyakhona ngemva kokuwela lokhu khona-ke kuphi na sonke singaleyo ndlela lokho kube ukukhala kwesintu kusukela eminyakeni kusukela kuphi lapha na inkosi yasengilandi ngobunye busuku ngenkathi ongcwele eyibhaphathiza ngakusasa ekuseni babethungela ngomlilo omkhulu kakhulu njengendawo enkulu evulekile futhi kwakukhona izithando zomlilo esikhulu noma ufefe lomlilo singakubiza kanjalo indawo enkulu kuphela enkulukazi enkulu lapho kwakubekwe khona izingodo ongcwele wayezama ukutshela inkosi ngonkulunkulu futhi umzwilili omncane wayiqeda intshumayelo yakhe umzwilili omncane busuku wandizela ebumnyameni wangena ekukhanyeni wabuya waphuma ekukhanyeni wangena ebumnyameni futhi ongcwele wasukuma wathi enkosini uvelaphi futhi uyephi na yilokho esifuna ukukwazi sivelaphi na futhi senzani lapha na futhi siyaphi sisuka lapha na manje bona yonke isayensi esinayo amathambo amaningi njengoba simbile izincwadi eziningi njengoba sizibhalile ikhona eyodwa incwadi engakutshela ukuthi uvelaphi ukuthi uyini nokuthi uyaphi yinye kuphela incwadi futhi leyo yibhayibheli ikutshela ukuthi uvelaphi ulapha ngani nokuthi uyaphi ngakho-ke uma sifuna ukwazi uyaphi usuka lapha na ake sithathe incwadi kuphela engingasitshela amathambo asendulo bayawamba nezinsika zikasawoti kanjalo njalo akufakazeli lutho izwi likankulunkulu linempendulo linayo impendulo yakho konke esikubuzayo isencwadini kankulunkulu umuntu behlale emangala siyehla ngezinye izikhathi futhi sifunde imibhalo futhi sizibuze ngayo kodwa kumele sizibuze ngeke wayichaza ufanele uyikhole angekho umuntu ongafakazisa ngokwesayensi unkulunkulu uma ubungafakazisa unkulunkulu ngokwesayense khona-ke akusesikho kukholwa sifanele sikholwe ngunkulunkulu nokukholwa kusikho ngokwesayensi ukube umose ubeyodonsa amanye amaqabunga ezihlahleni wayesethi ngikholwa ngokuthi ngizoyiyisa endlini yokucwaningela isayense ukuze ngithole ukuthi yiyiphi ikhemikhali elikuwo engeke iwavumele ashe niyabo unkulunkulu bengeke akhulume naye yengakwazi lokho into kuphela ayenzayo kwakungukukhumula izicathulo zakhe wayesehlala phansi ngenhlonipho nonkulunkulu wamphendula asikwazi ukufakazela ngokwesayensi lezi zithembiso zikankulunkulu kodwa sibheka emuva futhi sithole lapho ngenkathi yenyaka zonke zenzeka njengoba nje unkulunkulu ayethe ziyokwenzeka ngakho ngenhlonipho nangezinhlonipho ezwini lakhe kulobu busuku ake sihlale phansi nje isikhatshana futhi sikubuke futhi sibone ukuthi yaphi iyini inhloso sizele ini lapha na kumayelana nani konke na lapha ezikhathini ezithile esedlule ngangingaphandle tshenelanga futhi ngangimendlini endoda eyayingimemele ngaphandle okwedina futhi yathi mnumzane Branham ngiyakubona uyawuncoma lowo mfanekiso omdwebo noma hhayi umdwebo kodwa kwakungathi kuqoshwe ngokhuni kungathi kunanyathiseliwe phezu kweziko ngathi yebo mnumzane nginjalo futhi kwakuyinqola indala yezinkabi noma inqola embozwe nezinkabi indoda ngaphambili umfana omncane ehlezi esihlalweni nonina futhi babehamba futhi yathi lowo kwakungubaba nomama nomfanyana osesihlalweni kwakuyimina uqobo yathi sifika lapha ngenqola yezinkabi yathi kodwa kusukela lapho siye saphumelela kakhulu yathi ngifuna ukuphumelele ngaphandle lapha egcekeni yathi ngiyakhohlwa ukuthi zingaki izinkulungwane zamahekha abenazo lapho epulazini elikhulu yathi ngathenga leyo ezinsukwini zami zobusha futhi yathi khona-ke emva kwalokho ipulazi elikhulu elincikene entshonalanga ngelami ipulazi elincikene eningizimu ngelami yathi uyayibona intuthu laphaya yebo mnumzane yathi idolobha lelo ngiyakhohlwa ukuthi ingakanani impahla ayenayo lapho yathi ngingumongameli kulelo bhange lapho ngitshela konke eyayinakho ngalalela isikhashana ngasengethe ngingathanda kukubuza umbuzo wodwa mnumzane ukhombe empumalanga nasentshonalanga ukhombisa amapulazi amakhulu nasedolobheni ngingathanda ukuthi ubheke phezulu ngapha futhi ubone futhi ungitshele ukuthi kungakanani nakho phezulu lapho leyo into esemqoka ngoba ngolunye usuku uzoshiya konke okuncipha phansi lapha
And then what?
Meseke uyapi usuka lapho na ileyo into esemqoka. Lokho ukuhlala isikhashana lapha kodwa lokho ukuhlala kwaphakade lapho. Ngakho ngicabanga ukuthi bese fanele sicabange lapho esiyela khona iphakade. Uma singahlinzeka kanjalo futhi silungise imindeni yethu kanjalo njalo lapha emhlabeni namakhaya izindlu nokunethezeka lokho imfundo ilezo zinto esifanele sizenze. Kodwa enye yezinto ezisemqoka esifanele sizenze. Sizishiya zingenziwe size sifike kugcineni kumgwaqo futhi sazicwilisa ephakadeni singazi lutho ngokulunkulu ngesu lakhe lensindiso kanye nomusa ohlengayo kaJesu Kristu kuyadabukisa ukuthi siyakwenza kodwa siyakwenza. Abantu abahlakaniphile lapho bethola ukuthi bayisidalwa sesikhathi bayamangala ukuthi kuyini emva kokunqamuka kwesikhathi. Manje ngizokhuluma ngomuntu ogama lakhe linguJobe imizuzwana embalwa, leyo yincwadi endala kunazo zonke iBhayibhelini. Siyaqonda ukuthi uJobe wayengomunye wamadoda ahlakaniphe kunawo wonke emhlabeni ezinsuku zakhe. Ngani? Wathi lapho eya ezimakethe amakhosana amancane ayekhothama phambi kwakhe ngenxa yokuhlakanipha. Wayeyindoda enkulu kodwa leyo ndoda yaqala kubona ngabo bonke ubukhulu bayo yazibuza ukuthini ngemva kokuba konke lokhu sekuphelile khona ke kuzoba yini na? Wazibuza ukuthi kuyokwenzekani. Ngakho uyakhuluma-ke futhi uqala ukubhekisisa ngendalo kaNkulunkulu. Wayazi ukuthi zonke izinto zadalwa ngezwi elivela kuNkulunkulu. Futhi thina waqaphela futhi wathi likhona ithemba uma isihlahla sifa siyophila futhi. Uma uqaphela imvelo uNkulunkulu ngendlela yakhe enkulu ukuveza imizwa yakhe kubantu ukuze baqiniseke noma ngabe baneBhayibheli noma yini enye, uziveza yena uqobo emvelweni kuwe. Buka ilanga lapho liphume kuseni, kwenzekani elangeni na? Liyingane encane lizalelwe empumalanga cishe ngeleshumi nqo liseminyakeni yalo yobunjejane emini lisemandleni alo.
In the afternoon it's in its middle age and at evening
Kambama liphakathi nendima impilo futhi kusihlase lihambile liyashona seliphelile ngabe yilokho kuphela kwelanga na? Qabo uNkulunkulu unenhloso ngelanga, ngakho ilanga liyabuya futhi liphinde liphume ngakusasa kuseni.
What does it speak of?
Ukukhuluma ngani na? Ukuzalwa, ukuphila, ukufa, ukuvuka.
Look at your flowers.
Beka izimbali zakho, bengiziqaphela namuhla ngehla izimbali ukuthi zinhle kangakanani, zilapha ngenjongo, zingamazwi akhulunyiwe kaNkulunkulu. UNkulunkulu wazikhuluma zaba khona futhi ngenkathi yazenza, buka ukuthi kwenzekani, zimi kahle egcekeni lakho emva kwesikhashana, isithwathwa siyazishaya ezintsha, ezindala, eziphakathi nendima empilo, lapho nje isithwathwa sizishaya ngokufa. Zigebisa amakhanda azo amancane futhi kwenzekani na? Imbewu encane emnyama yohlobo oluthile iyaphuma kuzo. Ukholwe noma ungakukholwa, uNkulunkulu uzenzela udwendwe lomngcwabo. Izimvula zasekwindla ziyafika futhi zikhiphe izinyembezi njengoba kwakunjalo, zehla esiphakaphakeni futhi zingcwaba imbewu. Ubusika buyafika, itembe alisekho, isiqu azisekho, impande ayisekho, imbewu iba yigwa, iqhume ivuleke, intibintibi iyaphuma. Ngabe lokho kuphela kwembewu niyagqaba umnumzane? Makuthi lelo langa elifudumele likhanye eliveza uvuko lwakho konke ukuphila kwezitshalo, lapho nje lelo langa liqala ukukhanyisa emhlabeni futhi kufudumale. Kukhona imbewane yokuphila ndawo ndawo kuleyo mbewu futhi iyaphila futhi. Kungani? Ifeze injongo kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wenze indlela yokuba iphinde iphile. Manje sabekwa lapha ngenjongo kodwa sifanele siveze leyo njongo, sikhethe noma ukufa noma ukuphila. Ngakho-ke sibekwe lapha ngenjongo kodwa sifanele sifeze leyo njongo, lokho ngukukhonza uNkulunkulu ngoba singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Manje uJobe wabuka indalo, wabona ukuthi emva kokufa kwakungesikho ukuphela kwakho, wabona ukuthi ngemva kokufa kwaba khona ukuphila futhi, ukuphila lapho nje ilanga selikahle kwaba ukuphila futhi. Yathi uma leyo mbewu imbewu ekhulunyiwe noma izwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe futhi ifeza injongo yayo futhi iyafa kodwa yathi indoda ngibheka omunye umbhalo lapha kuJobe manje uJobe weshumi nane kodwa umuntu uyalala aphume umphefumulo aphele amatatana akhe eza ukuzolila yena akakuboni ukuphi yena na sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo ungigcine kusithekeni kuze kudlule ulaka lwakho uJobe wathi ngibona imbali ifa ifeze inhloso yayo futhi iyavuka ngibona isihlahla sifa ikwindla yonyaka sikhipha amaqabunga aso Wake wasiqaphela isihlahla na sizoveza amaqabunga aso bese sifeza isikhathi sasehlobo into yasebusika iyafika le ngaphambi kokuba kufike isithwathwa lelo qabunga liqala ukuphenduka libe phuzi libe mbomvu libe nsundu emva kwesikhashana liyaqathaka esihlahleni liwele phansi ngabe isiphelo salo na qhabo kwenzekani na ukuphila okwakukulelo qabunga kubuyela empandeni yesihlahla lapho livela khona lenze njani-ke na into yasehlobo yonyaka iveza kanye nazo ekuvukeni iqabunga elisha ukuphila okufanayo kubuya neqabunga elisha namakristu alenge isihlahleni sokuphila futhi lapho ukuphila kuphuma kulo mzimba omdala wesono kubuyela kuNkulunkulu owunikezayo ukuvela futhi nomusha ngoba ufeza injongo lapha esikhathini esithile esidlule ngangisezansi esifundeni saseKentucky noma ngicabanga ukuthi ukusuka lapha ngiqonde ngqo ngizofanele ngikhombe enyakatho enhla esifundeni saseKentucky ngangizingela mina nomnumzane Wood omunye wabaphatheli lapha kanye nathi kulobu busuku futhi nganginomhlangano ngale dolobheni elincane libizwa ngokuthi i-Acton enkundleni yokukhempa ye-Methodist phakathi lapho kwakukhona ubusuku obubodwa sasikhuluma futhi yayenza izinto ezinkulu futhi sasinenkonzo yokuphulukisa sikhulekela abagulayo nonke nanilapha komunye umhlangano niyazi ukuthi kwenzekani futhi angikwazi ukuphulukisa akekho omunye umuntu uNkulunkulu usevele ukwenzile ufanele nje ukukholwe ngakho unendlela ayethembise ngezinsuku zokugcina isiphiwo esiyokwehlukanisa imimoya kanjalo njalo esisebenzayo siyakwazi lokho ikhulu lamaphesenti ngoba yizwi likaNkulunkulu libonakalisa izithembiso zakhe zalolu suku lokugcina futhi phakathi lapho kwakukhona owesifazane ngangingakaze ngibe sezweni ngaphambilini futhi kwakukhona owesifazane ehlezi emuva ezethamelini nomoya ongcwele wangena phakathi kwabantu futhi waqala ukubiza lona lowo ubatshela kwakuyinkosi yethu uJesu izwi lakhe libonakalisiwe emzimbeni webandla lakhe kwase kuthi-ke lapho eqala ukukhuluma uJesu weme emhlabathini eyazi imicabango yezinhliziyo zabo wakhuluma nabo watshela abantu ngezinto ezihlukahlukene njengoba nazi nonke bafundi bebhayibheli wethembisa into efanayo futhi ukuphinda ngezinsuku zokugcina wakuthembisa ngombhalo wakhe ukuthi kuyokwenza kanjalo manje ngifuna niqaphele manje ngenkathi lokho kwenzeka emuva le ngemuva ininikazi lalikhale zinyembezi ndawo nathize enkundleni enkulu yokukhempa abaningi amakhulu namakhulu amaningi abantu babehlezi futhi kwakukhona ininikazi elikhalayo qaphelani umoya ongcwele waya eninikazini futhi wathi ukhala ngodade wenu igama lakhe uzibanibani uhlale endaweni ethile uneduke ephaketheni lakho olifake lapho ngaphambi kokusuka ekhaya ilokhu nalokhu iduku thatha leli duku futhi ohambe ulibeke phezu kukadede wenu ubulawa umdlavuza futhi isho kanje inkosi uzakuphila owesifazane wathatha esakhiweni waya wabeka iduku lakhe phezu kwenenekazi ngalobo busuku futhi ngakusasekuseni wayiphila manje ngakho ngangiye inkathi yonyaka yashisa kakhulu ngizingele izingejeje njengoba abaningi abazingeli bezingejeje engikanye nabo bazi babona ukufahlazela kwamaqabunga kwethusa izingejeje futhi thina kwakomile kakhulu kwadingeka siye endaweni lapho kwakunemihosha esasingangena kuyo imisele emincane ukuhamba udabule emahlathini igama lomngane wami kwakungumnumzane Wood uhlezi ngapha kwesokudla sami futhi wathi ngiyazi indoda enendawo engamaheka amaningi kodwa wathi inzima kakhulu kubhekana nayo wathi ngumphiki inkolo futhi wathi ayikholelwa kuNkulunkulu futhi wathi ihlekisa ngakho futhi wathi kodwa iyangazi iyamazi ubaba wami futhi wathi uma ngihamba ngiyoyicela ukuthi singazingela yini endaweni yayo ngathi asihambe sashayela emuva le ezweni emuva le eceleni komgwaqo namakhehla amabili ayehlezi phansi komthunzi wesihlahla samaphula wathi nango lowo ongakwesokudla ngathi njengomfundisi kungcono ngihlala emotweni ngakho uyaphuma futhi wathi sawubona nendoda yathi khuphuka uhlale phansi wathi igama lami nginguwoti wathi angazi ukuthi ubungaba nendaba yini uma sizingela isikhashana endaweni yakho yathi ungumuphi uwoti wathi ngiyindodana kaJim Woti yathi uJim Woti ungumngane wami futhi noma yimuphi owabantwana bakhe angazingela noma kuphi lapho efuna khona wathi ngiyabonga yathi ngiyazibuza manje yathi ungubani wena wathi nginguBanks wakhuluma nayo imizuzwana embalwa nomnumzane Woti wathi angazi uma kungalunga ukuba sihambe nomilisi wami yathi awuqondile ukuthi usube phansi kakhulu uze udingeke uphathe umshumayeli noma phi lapho uya khona na wathi umilisi wami ulapha ya ngicabanga kungcono ngiphume emotweni futhi ngaphume emotweni ngase ngiya lapha ya ngase ngithi sawubona yathi sawubona ngakho ungumshumayeli na ngathi yebo mnumzane futhi yathi awu yathi ngifanele ngibe umphiki inkolo ngathi awu akukuningi kuqhosha ngakho kunjalo na yathi ngicabanga ukuthi akunjalo yathi kodwa mina ngimelene ngakho nani bantu nikhuluma ngento ethize eningayazi oh ngathi ngabe kunjalo na yathi yebo mnumzane ngibezwa bonke bebavumula ngalokho ngokunkulunkulu nakho konke yathi ayikho into enjalo ngathi aha ngathi ngosebala uyazi ukuthi kunjani mnumzane ngathi wonke umuntu wemcabangweni ongowakhe ngangicabanga enhlizeni yami manje Nkosi wena nginike ukuthize ukusiza leyo ndoda akungabazeki iqotho futhi yathi ngabona umshumayeli oyedwa kuphela empilweni yami yonke engingathanda ukuzwa ngezwe ngaye futhi ngathi kwakungubani lowo mnumzane yathi lapha cishe eminyakeni emibili edlule ngokukhona umshumayeli ngapha edolobheni okuthiwa yi-Acton yathi nenenekazi elidala usibanibani enhla lapha egqumeni lalikade lilele lapho iminyaka emibili linomdlavuza wathi mina nomkami babengeke besakwazi ukulibeka phezu kwepowa kwadingeka basebenzise ishidi lokudonsa futhi yathi sasiphezulu lapho ngalokho kusa futhi yathi udokotela wayeshilo ngayizolo ukuthi lalingeke lidlule ebusuku lalinomdlavuza isiseni salo lase lidliwe nya lalingakwazi ngishona kubuza amanzi ebhali futhi lingakazi amavigi babelifunze amanzi yanoshikela nosawuthi ngemithambo yalo kwaze kwaba yilapho imithambo yalo yaquleka futhi yathi kwakungekho okungenzelwa lona futhi yathi dadi wabo wayehlezi elalele lowo mshumayeli shumayela futhi lowo mshumayeli wayengazi umuntu lapha wayengakazi abe lapha futhi wamtshela ukuthi wayengubani nokuthi dadi wabo wayengubani futhi wakhuluma ngeduku ayenalo futhi wathi libeke kulowo wesifazane futhi yathi ngalobo busuku ngacabanga ukuthi babene salvation army enza lapho ndawo ukho konke ukukabalaza futhi yathi ngakusasa kuseni zadlula siyobheka ukuthi wayefile yini futhi yathi lapho sifika lapho wayevukile epheka ophaya bama apula athosiwe futhi liwadla futhi yathi lenza ngisho nomsebenzi kamakhelwane yathi manje ngathi yini emangaza kakhulu ngalokho na yathi awu nakho ngifuna ukukwazi uma ngike ngimbone lowo mshumayeli ngizombuza yini yamtshelanga lowo sifazane nokuthi wayezophulukiswa wo ngathi yebo mnumzane ikazi lengwejeje ligcwele kimi futhi ngingcolile ubuhangaba uthi yabube bude kangako niyaze futhi ngathi akubukeki kakhulu njengomshumayeli manje yathi awukubukeka kakhulu kungumuntu futhi ngathi yebo mnumzane ngakho ngathi ngicela ilingela lawo maapula ama yellow jacket yamancane hayigcwele kuwo futhi yathi yebo ngacosha lelodwa ngaliluma futhi yathi zitike ama yellow jacket ayawadla nya futhi ngathi ngiyabonga futhi ngaliluma ngathi iyaphula lihle lelo yathi ya yathi leso sihlahla isidala singikhiqizele amaningi futhi ngathi yebo mnumzane ngathi isidala kangakanani sihlahla na yathi cishe iminyaka engamashumi amane budala yathi ngasitshala lapho ukushintsha nje futhi ngathi ehe ngathi ngiyaqaphela wonke amaphula ayaqathaka kuso namahlamvu ayahamba yathi yebo yileyo ndlela esenza ngayo futhi ngathi ngifuna ukukubuza umbuzo Yathi yebo mnumzane qhubeka futhi ubuze yathi ngathi yini ebangela manje asizange sibe nesithwathwa ngathi kumaphakathi noAugust kuphela ngeke sibe nesithwathwa kuze kube ngu-October noma uNovember ngathi kodwa lapha maphakathi noAugust lawo maqabunga aya wohloka esihlahleni ngathi yini eyenza lawo maqabunga wohloke na yathi amanzi esihlahla ayasishiya ngathi kuthiwa noma amanzi esihlahla engasishina yathi ngani bekunga isihlahla besingabulawa ngesikhathi sasebusika imbewana yokuphila isemanzini esihlahla yathi uma bekungenzeka bekuzosibulala isihlahla besizofa ngathi yebo mnumzane ngathi ngakho-ke amanzi esihlahla abuyela ezimpandeni lapho kufudumele khona ahlala lapho ebusika bese ebuya ehlobo alethe amaqabunga amaningi nama-aphula amaningi yathi lokho kuphela ngathi ngifuna ukukubuza okuthize ngathi buhlakani buni manje isihlahla esinabo lobo buhlakani obusho kuleso sihlahla sekuza isikhathi sasebusika ngena ezimpandeni futhi uhlale kuze kube into yasehlobo yonyaka ngathi faka amanzi ebhaketeni bese wabeka esigxotsheni futhi ubone ukuthi azokwehla yini lapho kufika ikwindla yonyaka ngeke akwenze ngathi ufanele uvume ukuthi kukhona uhlobo oluthile lobuhlakani okwenza lawo manzi esihlahla ashiye isihlahla futhi ehlele phansi ezimpandeni uma engakwenzi siyafa ayazifihla ukuze avikele ukuphila kwaso manje isihlahla asinabo ubuhlakani kunomthetho kaNkulunkulu owenza lokho futhi yathi awu angikaze ngikucabange kanjalo nje ngathi mnumzane ubuhlakani obufanayo obutshelayo leso sihlahla phezulu lapho amanzi esihlahla kuleso sihlahla ukuthi aye ezibandeni lobo buhlakani obufanayo ubona obangitshela ukuthi wayengubani lowo wesifazane futhi ngimtshela ukuthi kwakuzokwenzekani yathi awuyena lowo mshumayeli ngathi yebo mnumzane futhi lapho yaholelwa kukristu futhi yafa ingumkristu ngemva konyaka cishe iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nahlanu kudala niyabo uNkulunkulu usizo ngezi uNkulunkulu kuyo yonke indawo futhi uma sizobheka imvelo sizomthola lapho manje emva kokuba uJobe esemtholile ekufeni kumbelweni nasekuvukeni kwemvelo iphinde ukuzikhiqiza futhi ngohlobo lwayo khona-ke wayengenakuqonda ngokwenzeka kumuntu uma umuntu uthi uyalala aphume umphefumulo ukuphi na manje niyabo isihlahla asizange sone imvelo izange yone umuntu wona ngakho akakwazanga manje ake ngumprofethi manje ibhayibheli indikimba yami ithe wazazisa izifihlo zakhe kubaprofethi bakhe izwi lenkosi liza kumprofethi futhi ngokuba umprofethi siyayazi indaba kaJobe ekugcineni uNkulunkulu wamchazela khona uJobe ukuthi inzalo yomuntu yayingaphelele ngoba unine womuntu wayehlulekile ukulalela izwi likaNkulunkulu wazama ukulixuba nenye into nezwi likaNkulunkulu ngeke lipasteliswe kunalutho kunjalo uJesu wathi ngekathi elapha uma ninokukholwa okunjengohlamvulo esinaphi beningasho kule ntaba kungani abhekisele embewini yesinaphi na imbewu yesinaphi ngeke ipasteliswe iyimbewu yangempela yesinaphi ngeke ithathe ukuzalanisa nalutho futhi wathi kungenjalo uma unokukholwa kungako izwi likaNkulunkulu elingeke lipasteliswe ekungakholweni noma ulibuze wo ngizizwa ngikholwa ukuthi ngeke ulibuze akunendaba ukuthi yiziphi izimo nanoma yini enye awulibuzi izwi likaNkulunkulu uyalikholwa ufanele ulikholwe ukuba nje u-Eva wayelikholiwe kuphela wayeyokwemukela futhi wayeyozala abantwana bakhe kodwa ngaphambi kokuthi yena wesifazane umyeni wakhe wafika kuye yena wesifazane wamthola esengcolisiwe kakade njengoba kwenza uJehova futhi njengoba uJesu enjalo Wakukhona kungcola esibelethweni sokucabanga kwakhe. Wayemukela inzaloyo kungakholwa ngokumelela nezwi likaNkulunkulu. Ngoba wamkhiphizela okuthile okugameka khudlwana futhi wayefuna ukwazi okwengeziwe. Yilokho kuyinkinga namuhla. Ngimiye esikoleni besiyoba yisixuku sabantu abangenalwazi ukuba bekungeyona imfundo futhi imfundo ingxenye yempucuko yethu.
Civilization education only comes.
Kodwa impucuko ifundo iza ngobuKristu kuphela. Impucuko iyizimpande zotshani zikaKristu noma ubuKristu buyizimpande zotshani zempucuko ngokuphelele impucuko iza ngoKristu impela. Manje ukungalikholwa izwi likaNkulunkulu noma unixube nokuthile ukuze ube nokukhanya okwengeziwe ungeke walixuba ningeke lixubane ufanele ulikholwe ngendlela nje uNkulunkulu aliloba ngayo nendlela alikhuluma ngayo akufanele kwengezwe kugo noma kususwe kugo noma yini likholwe ngalo ndlela Manje futhi ngekathi Jobe engumprofeti ekugcineni umbono waqashuka kwase kuthi lapho esebonile ukuthi uNkulunkulu wayezo yenza kanjani indlela yokuba umuntu aphile futhi ngoba kuyoba nelinye izwi elikhulunyiwe ukuthi intombi eyolemukela Lawo kwakungu Eva kuqala owalingabaza ngekathi izwi lifika kuMaria ngazanga ligabaze wathi beka ncekukazi yenkosi makube kimi ngokwezwi lakho Niyabo akagaze athi manje linda ngize ngizwe ukuphila bese ke ngihamba ngiyofakaza linda ngize ngiqiniseke ngakho Ilandela thina maKristu esibizwa kanjalo namuhla esenza ngayo linda ngize ngibe nesiqiniseko linda ngize ngiqale kuba ngcono futhi linda ngize ngibone ukuthi ize kwenzeka bese kuthi ke ngizokwenza khabo mnumzane lawo akuwona umbuzo uyakukholwa kuqala uEliya wamtshelani owesifazane ayeye kuye engena lutho ngaphandle kwempuphu engakugcwala isandla na wathi ngenze leqabelangwane kuqala bese uqala isimangaliso sizokwenzeka ngemva kokuthatha izwi likaNkulunkulu kuqala uqala ukukholwa izwi likaNkulunkulu bese ke isimangaliso senzeka ezwini ngoba izwi limbewe veza isimangaliso ufanele uthathe izwi kuqala umoya ongcwele ulinikeza ukuphila njengamanzi ehla evela ezulwini Siyazi ukuthi umoya ongcwele umele amanzi amele umoya ongcwele njengoba uMose waphakamisa inyoka yeJuse ehlane kanjalo indodana yomuntu kumelwe iphakanyiswe ini abantu ababhubhayo futhi lapho ephakamisa inyoka yeJuse yasindisa ukuphila kwabantu ababhubhayo ngenkathi eshaya idwala uKristu kuyilelo dwala elashaywa futhi kuye kuphuma amanzi okuphila ukwenzela abantu ababhubhayo ufanele ukukholwe wenze ukuthi ile ngakho manje khumbulani manje Kwanake lapho uJobe ebona lona eza nje lowo owayengama esikhaleni phakathi kwesoni noNkulunkulu futhi yavala indlela leyo mbewu ephelele lezi zimbewu wathi yonakele ngiyababona bengena emhlabathini amadodana akhe eza ukuzomkhalela phezu kwakhe yena akakuboni ulala lapho akavuki neze ulala lapho nje uyabola futhi yilokho kuphela kwakho akaphinde avuke ngoba uyinzalo engaphelele Kodwa wathi lapho ethola ukuthi kwabuza oyedwa owayezobuyisela ukuphelela ezweni likaNkulunkulu futhi lokho kuzokwenza indlela kuzoxhumanisa indlela kholeke uprofeti engena emoyeni futhi wakhala kakhulu ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi ngezinsuku zokugcina uyakuma phezu komhlaba nakuba izibungu zesikhumba sezikuphisela umzimba lokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu
He's seen that perfect one.
Wambona lowo ophelele eza kwenzekani na? Jobe engumprofeti izifihlo zikaNkulunkulu zaziwa kumprofeti. Wakhuluma izwi futhi ngekathi ekhuluma izwi uNkulunkulu amkhombisa lona laba yinto ephathekayo ngokuba laliyizwi elikhulunyiwe. Futhi ngekathi yalo kwenzeka ngaleyo ndlela nje ncamashi. UKristu wazalwa umhlengi oyedwa wayekwazi ukuma phakathi kwabaphilayo nabafileyo futhi yaxhumanise indlela futhi walethe ukuvuka ncamashi ngani na kwakuyizwi likaNkulunkulu Manje wakhuluma izwi nezwi laliyimbewu futhi lavuthwa ngenkathi yalo yonke imbewu kaNkulunkulu ibekwe ngokuyikho iyovuthwa manje ukuba ke uNkulunkulu bengathumela umlayezo wakhe ngengelosi kuMaria futhi wathi yethi Maria buzisiwe wena esifazaneni uzoba nengane ungayazi indoda wayethe manje ake ume kancane lapha ake ngikwehlisele endlini yokucwaninga yesayense futhi ungitshele ake udokotela afakazise kimi ukuthi ngizokwenza kanjani lokhu uyabo khona ke ngizokukholwa kwakungeke kwenzeke kodwa wafika kukuphi na isibeletho senhliziyo yakhe isibeletho umoya wakhe owawukuzo isibeletho sakho somoya wakho siwumqondo wakho umqondo wakho ungumgudu unemizwa emihlanu elawula umzimba unemizwa emihlanu elawula umphefumulo unembeza nokunye nokunye manje umzimba wakho kukhona ukubona kunambitha ukuzwa ukuhogela nokulalela kodwa munye kuphela umgudu ongena ngaphakathi kulowo mphefumulo okhombisa ukuthi uyimbewu ungumphefumulo umzimba nomoya bese kuba umgudu wodwa umhubhe indlela eyodwa yokungena kulokho ukuzikhethela kwakho okukhululekile okungukuthi ungamukela noma wenqabe wenza noma yini oyifunayo ngakho-ke u-Eva wayesesisekelweni esifanayo wayengathatha izwi likankulunkulu futhi athi unkulunkulu wathi ungakwenzi futhi suka lapha lokho bekungaba ngokulungile kodwa esikhundleni salokho wazama ukulibhastela namanga kasathane futhi walethela ukufa kuye kodwa ngenkathi efika kumariya wayehlukile bheka kuncekukazi yenkosi kuzoba njani na lokho kunendaba ukuthi kuzoba kanjani ulikhulumile liyizwi likankulunkulu ngiyalemukela kancekukazi yenkosi makube kimi njengezwi lakho nakho lakho kukhona lokho kwakuxazulula khona-ke yena wayeselungile ngaleso sikhathi yabo waveza leyo mbewu yokuphila eyayiyizwi likankulunkulu libonakaliswa ngesimo somuntu futhi ngokufa kwalowo olungileyo wakhokela ukufa kuze kube phakade isikweletu salawona lowo kithi ongalungile futhi ngokwamukela-ke izwi lakhe kuletha kuphila futhi kubuyisela uKristu kithi ngoba uKristu uyizwi izwi elikhulunyiwe futhi liyovuthwa uma ningalemukela nina enigulayo lemukele likholwe lifanele livuthwe lizovela ngenkathi yalo lifanele manje zonke siyakholwa ukuthi sisesikhathini sokuphela noma yimuphi umuntu ohe onobuhlakani ngiyakholwa uma eyoqalaza abone kukhombisa ukuthi lento ngeke iqhubeke isikhathi eside manje ngifuna cishe imizuzu eyishumi nanhlanu manje ukunikhombisa ukuthi ngiqonde ukuthini noma ubani uyazi ukuthi kukhona okumele kwenzeke yonke imibhalo ikhomba kukho sifundiswa ukuthi umhlaba wadalwa eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha kuyinkulungwane usuku usuku olulodwa njengonyaka kunkulunkulu kanjalo njalo iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ekudalweni kulungile izinsuku eziyisithupha kubizwa kanjalo futhi ibhayibheli lithi usuku olulodwa luyiminyaka eyinkulungwane noma iminyaka eyinkulungwane iwusuku olulodwa kunkulunkulu manje iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokuqala izwe icosmos ukuhleleka kwezwe kufika ekupheleni kwakho futhi uNkulunkulu wadingeka athumele ukuthize izahlulelo ezivela ezulwini futhi ahlulele umhlaba ngokwahlulela futhi asindise olungileyo uNowa nomndeni wakhe iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yesibili into efanayo yenzeka futhi icosmos inqubo yezwe ngisho nebandla langcoliswa izinsuku zikanowa bamklolodela futhi bahlekisa ngaye futhi washumayela iminyaka eyikhulu namashumi amabili emnyango womkhumbi futhi eminyakeni eyinkulungwane yesibili ibandla liyo laye ekuthunjweni lenze ubufebe nezwe futhi laba yilutho ngaphandle kwesigejane sezinhlobo nezivumokholo futhi uNkulunkulu wathumela ukwahlulela emhlabeni ngokuthumela indodana yakhe ifike ekupheleni kwamandla akho manje lona 1962 futhi lithini ibhayibheli na ibhayibheli lathi ngezinsuku zokugcina ukuthi umsebenzi uyodingeka ufinyezwe imibhalo ayinakukamba manga ngenxa yabakhethiweyo ngenxa yabakhethiweyo kungenjalo bekungeke kube nanyama esindiswayo khona-ke siyabona ukuthi sisekupheleni kwesikhathi olwesikhombisa yisabatha okuyiminyaka eyinkulungwane lokho kuzokwenzeka ngaleso sikhathi ukubusa kweminyaka eyinkulungwane manje kodwa izinsuku eziyisithupha zigcwalisekile Umuntu uphethe esandleni sakhe khona manje isikhali angaziphuphisa ngazo, angaphuphisa umhlaba, angawuqhumisa umhlaba ube yizicucu ngomzuzwana wodwa. Angadibula umuntu emzileni futhi awujikijele ezweni lonke lapha futhi athi zinikele noma ngizowudedela. Lokho kuphela beyokwenzani na? Ngani noma ubani onengqondo bebeyozinikela bese kuthiwanike na? Futhi manje okuncane kwakuvame ukuba yizizwe ezinkulu ezazibusa ezinkulu, izizwe ezincane akusenjalo, banento efanayo. Yebo, ngakho sekube yisikhathi ukuthi sibona futhi sikholwa ukuthi sisesikhathini sokuphela. Manje singaqhubeka nalokhu amahora, kodwa ake sibheke nje eminye yemibhalo lapha umzuzu nje okubheka embewini etshalelwe isikhathi sokuphela. Uma leyo mbewu ye izwi likaJobe likhulunyiwe, u-Isaya wakhuluma ngalo, wonke umuntu kaNkulunkulu, wonke umprofethi kaNkulunkulu amazisa izimfihlo zakhe, ngisho noDavide kuya ku-Isaya, uJeremiya, bonke abanye bakhuluma ngaleyo mbewu ezayo. Futhi lapho kufika inkathi kwakungaleyo ndlela ncamashi uhlale kwenza, ngeke lehluleke, liyizwi likaNkulunkulu liphakade, ngeke lehluleke. Futhi sonke siyazi ukuthi uJesu wayeyizwi. Manje azithathe izwi lakhe-ke amaHebheru okuqala athi uNkulunkulu wakhuluma kubaprofethi ezikhathini zasendulo nangezindlela eziningi, kodwa kuloli izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu. Manje wayenguNkulunkulu umprofethi, wayengumprofethi impela. UMose wathi iNkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi, kodwa lona wayengaphezu komprofethi, wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni. Manje lo uNkulunkulu umprofethi usinika izibonakaliso ezimbili noma ezintathu esifuna ukuzibuka lapha, izibonakaliso ezinkulu esifuna ukuzikhumbula kuMathewu wamashumi amabili nane, ngenkathi ebuzwa ziyokwenzeka nini lezi zinto na, kuzoba yini kufika kokuphela kwezwe na, kuyokwenzeka nini konke lokhu na. Wanikeza izinto eziningi ezahlukene ezizokwenzeka, isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukela umbuso, kanjalo njalo, kuqhubeke futhi kuqhubeke futhi kuqhubeke. Kodwa wathi fundani umfanekiso wesihlahla somkhiwane, lapho wona nazo zonke ezinye izihlahla. Bangaki lapha ongamaKristu manje na? Phakamisani izandla zenu. Kulungile, ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi ngamaphesenti ayikhulu. Kulungile, phekisani manje. Lapho siletha lesi sibonakaliso sembewu yesikhathi sokuphela. UJesu wathi fundani umfanekiso emkhiwaneni. Manje lapho nibona umkhiwane, manje fundani umfanekiso wani na? Mkhiwane. Manje noma ubani uyazi ofunda iBhayibheli ukuthi umkhiwane wawu njalo buhlala uhlanga lwabantu lwamaJuda. UJoweli wathi okushiywe yisibotho kudliwe yinkasa, kanjalo njalo, leso kwakuyisiphunzi ukuthi izivumokholo nezinto zidla zishaye phansi bandla, kodwa wathi ngizobuyisela, isho iNkosi. Manje amaJuda anqunywa, uPawulu uyasitshela, futhi abezizwe bafakelwa futhi embusweni, kodwa yaqaphelani. UJesu wathi fundani umfanekiso emkhiwaneni. Manje lezo sihlahla njengoba uJobe abona, uma sifa siyophila futhi impela. Wathi manje lapho nibona umkhiwane nazo zonke ezinye izihlahla, izihlahla, izihlahla zani na? Kukhona isihlahla sokuphila, kukhona isihlahla sesivumokholo ihlelo, kukhona isivumokholo sesizwe. Nxa nibona umkhiwane nazo zonke ezinye izihlahla ziveze imiqumbe, phequlula silungiselela ukuveza amaqabunga, nithi ihlobo seliseduze, qaphelani, enza umfanekiso ngezizwe. Manje uNkulunkulu usebenzana nabezizwe ngomlobokazi oyedwa lapha noyedwa lapho, kodwa usebenzana namaJuda njengesizwe, hayi njengomuntu ngamunye, njengesizwe. Ubehlale njalo, leso bekuyisizwe sikaNkulunkulu esikhethiwe. UNkulunkulu wabakhetha njengesizwe, izithunywa zenkolo zingena eJerusalema nezinto lapho u-Israyeli esindiswa, uyoba isizwe. IBhayibheli lithi uzozalwa ngosuku, kunjalo. Ngakho u-Israyeli uyomamukela uKristu kanye kanye nje njengesizwe, hayi njengabantu ngabanye. Kodwa qaphelani manje lokho akushilo, asikuthathe sikubheke kucace. Nxa nibona umkhiwane uqala ukuhluma futhi nazo zonke ezinye izihlahla ziveza imiqumbe yaso. Manje yonke into inemvuselelo noma nje yaba nemvuselelo amaJuda abuyele ezweni lawo lendabuko njengesizwe ephephezelisa ifule kulawo uqobo uhulumeni wa uqobo imali ya uqobo bayisizwe okokuqala ngicishe ngiyacabanga cishe iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalombili wo ngaphezu kwalokho cishe iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nambili cishe iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nambili u-Israyeli uyisizwe futhi ifuleke lidala kunawo wonke emhlabeni inkanyeza namachopho ayisithupha kadavide liyandiza futhi futhi okokuqala ngayo iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nambili futhi ujesu wathi lapho eqala ukuveza umqumbe wakhe isikhathi sisemnyango u-Israyeli ekhuluma namaJuda manje bhekisani wathi lapho zonke ezinye izihlahla ziqala ukuveza ibandla lamaRoma Katolika libe nokushanela okukhulu kunakho konke salake laba nakho ibandla lamaProtestani libe nemvuselelo enkulu kunazo zonke laba nayo uBilly Graham noJack Shula amaPentecostali abe nemvuselelo enkulu kunayo yonke ababa nayo uOral Roberts uTommy Hicks nabo bonke abanye amadoda amakhulu imvuselelo qaphelani amandla abe nemvuselelo amandla esizwe kukhona imvuselelo eqhubekayo manje ubani ozoba amandla amakhulu kunawo wonke na ubukhomanisi wonke umuntu nezwa abashumayeli bemi epulpiti bekhuluma wo asesabe ubukhomanisi umpedo ngikhombisa umbhalo lapho ubukhomanisi buzobusa umhlaba uburoma buzobusa umhlaba hhayi ubukhomanisi bheka embonweni wenkosi nebukhadinesari izwi lenkosi ikhandla legolide ithusi lehle liye ezinyaweni zamaroma okwakuyinsimbi futhi akuzange kuguquke itshe lafika ngenkathi lalisesensimbini futhi walishaya khumbula ukuthi ekugcineni kwaxutshwa nobumba ubuthakathaka ubumba nensimbi ndawonye lo mhlangano omkhulu abasanda kuba nawo phezulu lapha phakathi kukaKrushchev no-Eisenhower niyazi ukuthi Khrushchev kusho ukuthini ngolimi lwakhe lesizwe na Khrushchev kusho udaka ubumba niyazi ukuthi Eisenhower kusho ukuthini ngesikisi na insimbi futhi ngishone kukwenza kucace kakhulu kubantu uKrushchev wakhumula isicathulo sakhe futhi washaya ideski ngeke bavume yini ezobusa na iRoma izobuza umfela ndawonye wamabandla nobukatolika uyokubopha ndawonye futhi nakho lapho khona amandla abusayo ibhayibheli liyasho ukuthi leyo yimbewu engeke yehlileke manje buka namuhla ingabe lo papa omusha akamemi wonke amabandla amaprotestani angene na abahambi na kuthiwani ngamapentekostali enu na into efanayo umfela ndawonye wamabandla nakho lapho khona leyo mbewu izofanele ifezeke lokhu kufanele kwenzeke ifanele ivuthwe sekuyisikhathi sokuthi ivuthwe abantu benzeni hlela futhi baqhubeka nokwakha izakhiwo ezinkulu nezinhlangano ezinkulu amahlelo amakhulu futhi kwenzekani konke na into efanayo khona impela ibhayibheli lathi bayokwenza yilokho uNkulunkulu umprofethi uJesu Kristu athi kuyokwenzeka amaJuda ayeyobuyiselwa futhi kuyoba khona imvuselelo enkulu phakathi kwabo njengesizwe ehlangana ndawonye njengesizwe kuzoba khona imvuselelo phakathi kwe-Methodist, Baptist, Presbyterian kanjalo njalo imvuselelo phakathi kwamaPentecostali futhi nakho lapho okhona isizwe siyobe silwelwa isizwe imbewu ivuthiwe u-Israyeli uba yisizwe emva kweminyaka engamakhulu angamashumi amabili nambili kwenzekeni na amabandla onke ahlangana enemvuselelo kulungile mnumzane manje enye imbewu enkulu yatshalwa wathi ngezinsuku zokugcina kuTimotheo wesibili isahluko sesithathu kwakuzofika phakathi kwebandla ukuhlubuka ekukholweni kweBhayibheli kunjalo ngabe leyo yimbewu na ngabe lokho kuyisithembiso na babuke namuhla buka amabandla ethu enzani na bayazihlela ndawonye bayasebenzisana ndawonye bezibopha ndawonye ukwehluleka ungakholelwa ebhayibhelini ungakholelwa kwelangempela izwi likaNkulunkulu leqiniso wena uthi ibhayibheli lisho lokhu lezo zinto sezadlula ayikho into enjalo wo lapho ayikho into enjalo izinsuku zezimangaliso selwedlula kudala ayikho into kuthiwa umbhaphathizo kamoya ongcwele lokho kwakungokwedla nzane labantu abayisho minambili emuva lapho abapostoli niyabo iyini leyo mbewu na iyavuthwa iyimbewu yesibonakaliso sesikhathi sokuphela wathini uJesu na lapho nibona lezi zinto zenzeka phakamisani ikhanda lenu ukuhlekwa kwenu kuyasondela ebandleni sibonile ukuthi uzowa kulungile siyakuthola lokho kulungile Manje sithe ngezinsuku zokugcina uJoel wasitshela enye ingxenye yemibhalo lalelisisani manje ukuthi kuzoba nemvula yokuqala neyakamuva ngenkathi yonyaka efanayo nangaka amaKristu akwaziye lokhona thanini amen impela ini manje ngolunye usuku ngokumangala kwami lapho ngibuka imvula yokuqala neyakamuva yayizofika ngenkathi yonyaka efanayo manje igama yakuqala igama lesiHebheru thola isichaza amazwi sakho ilexikoni sesiHebheru futhi thole igama lesiHebheru elithi yakuqala lisho ukuthi more kusho ukufundisa kuzofika imvula yokufundisa kuyini na ukufaka izimbewu emhlabeni yini eyenzekile na kwenzekeni na awu sithola ukuthi kube khona imvula yokufundisa iqhubekayo abantu bebaptist isigidi ngaphezulu ngo-44 kwakuwumgomo wabo amalungu ebandla izimvuselelo ezinkulu zika Billy Graham lo mvangeli omkhulu bukani ukuthi wenzeni bukani u-Oral Roberts namapentecostali kube khona imvula yokufundisa iphumile kube khona imvula yokufundisa kazwelonke ubukhomanisi obuhlwanyelwe phakathi kwabantu zonke izizwe kube khona imvuselelo yamaRoma uyazi ukuthi kwenzekani na uma bebuyisela ingxenye esentshonalanga noma ingxenye esempumalanga yeBerlin lokho kubeka ubukhomanisi nje noma ngiqonde umbuso wamaRoma khona impela esiyingini esidala kwakungesikhathi sikaJesu impela kuyakwenza ngokuphelele kukhona imvuselelo eqhubekayo kuyini na ukuhlwanyela awusezwa okuningi ngoBilly Graham uyabuza na kuthiwani ngu-Oral na kuthiwani ngabo bonke abanye na uyazi ukuthi umlilo omkhulu wemvuselelo awuvuthi kuyini na kuyisibonakaliso sembewu yesikhathi sokuphela amazwi ahlanyeliwe kuyini na ihlelo lizovuna ihlelo elibenza bazihlanganise ndawonye kodwa izwi likaNkulunkulu lihlwanyeliwe futhi lapho umoya kaNkulunkulu uqala ukuwa izwi likaNkulunkulu liyophila kubantu nalowo mlobokazi wamanga ophingile phandle lapho futhi waziletha ezivumweni kholo futhi wathengisa ngobuzibulo bakhe uzovunani na umfela ndawonye webandla ozoboshwa futhi ushiswe njengameva namakhakhasi kodwa lapho izwi likaNkulunkulu lihlwanyeliwe ezinhliziyweni zabantu liyovuna umlobokazi kaKristu ngokuqiniseka njengoba ngimi lapha isibonakaliso sesikhathi sokuphela yini ndaba bandla likaNkulunkulu na yini ndaba ngathi na yini ndaba ngani mabaptist nina mapresbyterian Assemblies of God Jesus only nonke nina na yini ndaba ngathi na aniboni na imbewu Musa qaphela ukuthi hlobuluni lwembewu oyithatha esibelethweni sakho senhliziyo yakho ungathathi izivumo kholo thatha izwi sabekhulume kakhulu ngemvula yakamuva hayi ukunilahla nina bazalwane beletharenu kodwa lokho akuyona imvula yakamuva ukuba imvula yakamuva ibikhona amandla kaNkulunkulu abeyoshaya leyo nto futhi ibiyoshanela izwe imvula yakamuva ilungiselela ukufika yini into yabana ibandla lizakhela into ethile njengoba nje uEva azama ukuyenza wazama ukuba nokukhanya okwengeziwe ukuze akhe ukuthize senze into efanayo sizama ukwenza ukuthile kithi uqobo susa isandla sakho kulo vumela uNkulunkulu akwenze thatha izwi lakhe futhi ulikholwe libambe enhlizweni yakho futhi lapho imvula iqala ukuna ukuphila kuzobamba nezwi lizozibonakalisa ngiqagelene cabanga ukuthi ngiyahlanya kodwa nginjalo uma nginjalo ngiyekeni ngijabule ngalendlela ngakho ngiyalikholwa izwi likaNkulunkulu yini indaba ngebandla na isibeletho sakhe umkondo wakhe ovulekile wemukele zonke izinhlobo zezivumo kholo nezimfundisoze futhi hayi izwi likaNkulunkulu ngenkathi uKristu efika wathola into efanayo u-Adam ayithola into efanayo uJehova ayithola futhi nazi lezi zibonakaliso esikhathini sokuphela zivela futhi ibandla alinayo impendulo kunjalo sekuyisikhathi imvula yokuqala isiphumile ingakho uBilly engenzi okuningi khumbula kwakukhona phakathi uJesu wathi ngoba kwenzeka imihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu kwakukhona izingelosi ezimbili ezehlela kwabaseSodoma khumbulani loti wake wahamba no-Abrahama ibandla lake lahamba enhlanganyelweni noKristu nezwe kodwa bathengisa ngobuzibulo babo ngenxa yehlelo manje uthegisa yonke into futhi uhlela umfelande wonye owodwa omkhulu webandla yilokho impela kwenzeka kulodi wehlela lapho izigilo sezimbili uOra Roberts noBilly Graham njengoba bekungaba njalo ngalolu suku wehlela lapho wayesebeka ivangeli kubo kwenzekani na ihlazo lize liphume ngisho kukho kodwa u-Abrahama omunye wema emuva kanye naye kwakukhona oyedwa ambiza ngokuthi nguNkulunkulu futhi isibonakaliso asenza lapho phambi kwabo senzani na wafakazisa lokho ayeyikho u-Abrahama wayengokhethiwayo ngoba waye u-Abrahama wayenesethembiso futhi manje bukani lena yinzalo ka-Abrahama isithembiso asenziwanga ku-Abrahama kuphela kodwa inzalo yakhe hhayi inzalo yakhe u-Isaka yehluleka yafakaza ukuthi yakwenza kodwa inzalo ukukholwa ayenakho kungakhathaleki ukuthi izimo zazinjani kwakuphambene kanjani nemvelo ukuthi udokotela wathi kwakungenjalo kangakanani u-Abrahama emva kokuba esenesithembiso asiphiwa kuyilapho kwakungenakwenzeka washada udadewabo cishe iminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala udadewabo ingxenye babengenabantwana kwathi eseneminyaka engamashumi ayisithupha nahlanu yena neminyaka engamashumi ayisikhombisa nahlanu uNkulunkulu wabonakala kuye futhi wathi uzoba nengane kuye ngani wathatha izwi lakhe walilungiselela eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu emva kwalokho akwenzekanga lutho manje useneminyaka eyikhulu kudala futhi yena uneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye lokho kuzange kumvimbe nakancane akazange antengantenge ngezithembiso sikankulunkulu ngokungakholwa lokho ngukukholwa lokho yinzalo yobukhosi ka-Abrahama lolo uhlobo lwenzalo ethathe izwi likankulunkulu yilokho kuletha umlobokazi yilokho okuzohlangana nokristu uyizwi futhi uma ibandla lihlwanyelwe nenye into ngaphandle kwezwi lingeke lihambe ukuhlangana naye nganawo umzimba oyilumbo onesikhunta kuwo unomzimba ophelele futhi uyizwe liphelele nebandla lizohlwanyelwa futhi likholwe ezwini eliphelele nezwi eliphelele nezwi eliphelele kuzohlangana ndawonye njengenyama eyodwa nomzimba munye njengoba injalo indoda nomfazi amen angithi ameneli mina kodwa u-amen kusho ukuthi makube njalo ngiyakukholwa noma kanjani yebo mnumzane imvula yakuqala isiphumile imvula isilungiselela ukuna yini ezoveza na bheka nje esinye sibonakaliso intombi engahlakaniphile uJesu washo ngaphambi nje kokufika komnyeni bekuyoba khona intombi ehlakaniphileyo enamafutha esibani sayo njengahlakaniphile futhi intombi engahlakaniphile yayiyovuka ngolunye usuku futhi etshola ukuthi yayingenawo amafutha esibanini sayo lapho kufika indawo bheka umnyeni uyeza yilokho ukumemeza okuyikho manje uKristu uyeza futhi yaphaphama yathola ukuthi yayingenawo amafutha amafutha akusho umoya umoya yiwo letha izwi ekuphileni umoya ungamanzi aletha izwi ekuphileni ukuphonze ngaphandle uthi awu kuthiwani ngalamabandla na uma behlanyela imbewu yehlelo uzophilisa lokho umoya kankulunkulu uzophilisa lokho ibhayibheli lathi imvula inela abalungileyo nabangalungile amahebheru esesine esesithathu isahluko sesithupha sithi imvula ifika njalo ukuzonisela izithelo zomhlaba kodwa ameva namakhakasi ajabula kakhulu nje futhi aphila kakhulu nje emvuleni njengoba engakwazi kodwa niyakubazi ngezithelo zabo kunjalo impela nakho la ukhona manje kathi bekubona lokho niyabo izithelo zizoqoqwa imvula isilungiselela ukuna ihlelo lizothamusela ihlelo yilokho kuphela kodwa izwi lizothamusela uKristu umlobokazi impela kanyela izwi lembewu manje ngekathi intombi ehlakaniphile niqaphelile ivoice yeChristian businessman na ngibakhulumela emazweni omhlaba angikwazi ukubancenga leli izwi bukani kuthiwani bukani lapha kuma Presbyterian iEpiscopalian amakhulu abo yonke indawo bezama ukufuna umoya ongcwele badlala into enkulu kakhulu Mngane wami uyigugu umfundisi waseAfrika indoda enhle indoda ayisaba uNkulunkulu ngambuza awazi ukuthi kuyini futhi Branham na iyini inkonzo yakho na wathi ngifanele ngingenise eBabiloni Ngacabanga aniboni ngaso leso sikhathi intombi engahlakaniphile ifuna amafutha ukwenza imbewu yayo ikhule futhi leso sikhathi uKristu afika ngaso futhi ishiywe ngaphandle Umshumayelo mkhulu Billy Graham usanda kusho ukuthi sidinga iPentecost, sidinga abantu babuye ama-episcopalian abhala isihloko esihle ifolder ende kangako athi sidinga abakhuluma ngezilimi. Sidinga abaphulukisi ngokukaNkulunkulu ebandleni elinezinkonzo zokuphulukisa. Abantu ngaphandle begulekela abagulayo bazama ukwenzani na? Uthela amafutha esibani sabo ncamashi. Leso isibonakaliso sembewu yesikhathi sokuphela. Amen.
She was trying to do that.
Esazama ukwenza lokho myeni uyafika nomlobokazi wangena wavalelwa ngaphandle. Wo usuku oluhle kanje pho esiphila kulo. Ngifuna ukusho into eyodwa kuphela. Usizi phakathi kwezizwe. Wo hey okubonwayo okungesabi emazulwini. Niyakholwa ukuthi kunjalo na. Bukani sithatha nje ukuthi akube kubili kwakho. Ingabe sinayo eminye imizuzu ethi ayibe mibili ukuze sifike kugamanqeni kwelesi shiyagalelunye na. Angifuni ukubamba ihole likhulu. Thina kunomusa kulaba bantu basivumele sibe nalo. Lalelani bangake nani nonke nisibonile isizwe sinyakazisiwe muva nje ngezibonakaliso. Nibonile ukuthini le ndoda emzileni wezinkanyezi ngolunye usuku? Yathola izinto phezulu lapho engakaze isayensi ayazi ngisho nokuthi ziyini. Lapho izongeza umhlaba nokho babheka futhi babheka kodwa bazange bazibone. Yacabanga ukuthi umzila wayo wezinkanyezi wawuzoba yizicucu. Kwakungenjalo, umzila wayo wezinkanyezi wawulungile izibani. Bheka ukuthi yini esanda kwenzeka ngale nikubonile emsakazweni nakubona kuthelevishini bekukhona iphephandabeni amasasandizayo yonke indawo futhi iPentagon yakukhipha ngolunye usuku cishe emavikini eyisithupha idlule. Bekungeyona into eqanjiwe baze bakukhombisa ngishona kuthelevishini ukuthi bawabamba kanjani lamasozo ngobuhlakani. Izibani ezihlayo zilenga phezu kwePentagon kanjalo kulo lonke elase Washington DC futhi bakubamba ngesibonisi iradia futhi babenabashayeli bezindiza phezulu lapho futhi babengena bebazungeza ngo babazungeze bahamba ngesivinini sombani ubuhlakani. Kuyini na? UJesu wathi kuya kuba khona izibonakaliso ezesabekayo nokubonwayo ezulwini. Izinhliziyo zamadoda zehluleka ukwesaba ukudideka kwezikhathi. Usizi phakathi kwezizwe anisiboni leso sikhathi sembewu sesifikile manje, isikhathi sokuvuna izinto iBhayibheli elathi ziyofezeka na? Leyo mbewu etshaliwe aniboni ukuthi ithathe ukuphila futhi yaphila na? Yileyo indaba. Manje enye into eyodwa nje lalelani ngaphambili. Manje lalelisisani ningehluleki ukuthola lokhu manje. Ngaphambi kokufika kukaJesu kokuqala, izazi zezinkanyezi zaseNdiya omeki ngike ngaba isithunywa senkolo eNdiya futhi ngaxoxa nomeki ngalokhu futhi babebhekile babeyizazi zezinkanyezi bebuka imizimba yasezulwini. Futhi bathi uNkulunkulu uhlala ezimemezele emzimbeni wasezulwini ngaphambi kokuba enze emhlabeni, ngaphambi kokuba enze noma yini. Futhi bathi ngani ngikathi lokhu izazi ezintathu zahamba zayokhonza lenkosi eyayizobusa umhlaba, ingane eyinkosi abalandela inkanyezi kusho umbhalo wakho. Wathi kodwa kokusobala kwakukhona izinkanyezi ezintathu ezahlangana futhi zenza le nkanyezi eyodwa. Futhi bathi lokho isazi sezinkanyezi esingumKristu engangikhuluma naso noma umeki. Wathi lokho kusho ukuthi kwakunezinhlanga ezintathu zabantu ezafelwa yilo muntu. Izinhlanga ezintathu kuphela olukhona nguHamu, uShemu kanye nabantu bakaJafethe. Futhi lapho ivangeli lakhe selishunyayelwe kuHamu, uShemi kanye nabantu bakaJafethe bahlangana ndawonye evangelini lakhe. Khona ke ukubuya kuzoba khona. Kulungile uma efuna ukukholwa lokho. Isizathu yinombolo yokupheleliswa. Kodwa ngikholwa ukuthi kwakuyini lokho okuthathi na? Yini esikholwayo na? Kwakungukupheleliswa kokuthathu okukhombisa ukuthi ubuthathu bukaNkulunkulu uyise indodana nomoya ongcwele wabonakaliswa kumuntu. UJesu Kristu umuntu yedwa ephelele. Bonke abanye abantu behluleka. Konke okunye kwasekufile kodwa nakho kufika umuntu owayengenakufa. Ukuphelele okwathi ngisho nokufa kwakungeke kumbulale, wavuka futhi. isithathu inombolo yokupheleliswa sonke siyakwazi lokho isithathu inombolo kaNkulunkulu ekubaleni kwakhe uNkulunkulu waziwa ngezinombolo zakhe isizathu kungukupheleliswa nesikhombisa ngukukhonza amashumi amabili nane ukukhonza amashumi amane yesilingo amashumi amahlanu iPentecoste iJubile niyabo nokunye nokunye zonke izinombolo zakhe zikaNkulunkulu ziphelelisiwe zisekupheleliswaweni manje ukuthathu yinombolo yokupheleliswa ngaphambi nje lapho lalelisisani manje ngenkathi ingane encane uKristu ezalwa izinkanyezi ezintathu zahamba ndawonye futhi zenze inkanyezi eyodwa yokusa eyabonakalisa ukufika kosana uKristu ophelele. Manje kwenzakaleni na sibona ukubhonga ephepheni kuthelevishini ezizweni zonke lapho izinkanyezi ezinhlanu zisanda kuwela emgqeni nomhlaba. Siyini sihlanu na inombolo umusa njalo lapho lezo zinkanyezi zifika khona ke kukhona okwenzekayo emhlabeni kwenzekeni na kwawela ngaphakathi izinkanyezi ezinhlanu kwakuyini na isethulo sani na kusukela lapho bheka nje ukuthi kwenzekeni iJalimane yacishe yagezeka emephini abanye omegi basho ukuthi umhlaba uyoguma njengekhabe zonke izinto ezinosizi eziprofethiwe yibo ngezinsuku zokugcina. Bukani ukuthi kwenzekeni iNgilandi ngolunye usuku yaba ne isiphepho esaphephula izindlu eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa usuku olulodwa izinhlekelele yonke indawo eCalifornia eLos Angeles zacishe zakhukhulekela olwandlekazi kuyini na ukuqala kosizi kuzamazama komhlaba sekuqubule yonke indawo kungani kunjalo na izinkanyezi ezinhlanu zingena emugqeni umusa kaNkulunkulu kwenzekeni na ibandla elihusana haleluya umlobokazi ubusana ukuthi amandla kaNkulunkulu aseqalile kuwela phezu kwakhe uthatha isimo umlobokazi walomnyeni ukuthi izinkanyezi ezintathu zazisho ukupheleliswa kwakhe kukababa wasezulwini kazikuzintathu ebamunye emhlabeni phakathi kwethu izikhundla zikaNkulunkulu ziba yisikhundla sesodwa kwenzekeni manje na ibandla likaNkulunkulu ophilayo lihlangana ndawonye ngaphansi kwezulu likaNkulunkulu nezulu lezinkanyezi limemezela ukusondela kwakhe. Amen. Ungahle ungakukholwa lokho kodwa yizwi elifanayo nje yabo mnumzane. Kwenzekani na ngiyavala ngingahle ngisho lokho bangane ibandla liyaphuma uNkulunkulu uzoba nebandla elingenabala noma umbimbi futhi limiselwe ngaphambili uNkulunkulu asho njalo uyoba nalo lokho kuyakulungisa ubani oyilungu na angazi ngethemba kube yimina ngiyakwethemba ukuthi uyilungu kodwa uzoba nomzimba ungenabala noma umbimbi futhi ngikholwa ukuthi lezi zibonakaliso zezinsuku zakamuva nezinto ezenzekayo zonke zazo zicwetshwa ndawonye kukhombisa ukuthi uKristu uselungele ukuze lomlobokazi njengoba uNkulunkulu ezwini lakhe ebonakaliswa kumuntu umuntu ophelele unjalo noNkulunkulu nezwi lakhe buya futhi ezenza azibonakalise kumlobokazi ngeke enze njengoba kwenza uEva walipastelisa kwenye into ethize kodwa izwi likaNkulunkulu elingonakalisiwe liyozalelwa kulelo bandla futhi uzoma njengoba kwenza uJesu Kristu nogcobola umoya wakhe ezwini lakhe. Amen. Ngikholwa ukuthi izimemezelo manje umprofeti wathi kuyofika usuku olungayikubizwa ngemini noma ubusuku kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba ngokukhanya. Nonke nina bafundi beBhayibheli niyakwazi lokho kwenzekani na impucuko ihamba isuka empumalanga iye entshonalanga ishayina impucuko endala kunazo zonke esinayo impucuko iqale empumalanga yahamba nelanga iya entshonalanga ikuphi manje nawo okwini lasentshonalanga uma iqhubekela phambili ibuyele empumalanga futhi niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ilanga elifanayo eliphuma empumalanga ilanga elifanayo lishona entshonalanga ilanga i-sun elifanayo nendodana i-son efanayo indodana kaNkulunkulu eza emhlabeni ukuzothatha umlobokazi imiyise kubantu basempumalanga. Futhi lo mlobokazi wazi ingcolisa njengoba kwenza u-Eva, njengoba kwenza umlobokazi kaJehova. Leyo ndodana efanayo ekhanya lapho, eyakhanya lapho ngamandla ayo afanayo phezu kwePentecoste. Ukuvuthiswa imbewu ayeyitshalile, yona leyo ndodana iyakhanya manje emkhathizweni wasentshonalanga. Kukuphi na? Kuvuthiswa imbewu etshaliwe ukuba iveze umlobokazi. Ukukhanya kwakusihlwa kwevangeli kuzoveza umlobokazi, amen, wenkosi uJesu. Kukhona ezinye zezibonakaliso zembewu yakusihlwa amakhulu azo. Sisalelwe imizuzu emihlanu ngaphambi kokuvala. Ngabe ungomunye waba yakholwa ukuthi ungomunye walezo mbewu na yakholwa ukuthi inhliziyo yakho ihlanyelwe ngevangeli elingonakalisiwe? Akukho lutho emhlabeni okungakhipha izwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakho na? Uyakukholwa lokho na? Uma kungenjalo, mngane wami, ngingahle ngingaphinde ngikubone ebusweni balomhlaba. Kodwa khumbula, izwi lenkosi nemfihlo yenkosi kwazisiwe kubaprofethi bayo, abaprofethi bayo bakhuluma ngalo. Nani likhona lapha manje, siyalibona lifezeka. Ngiphinda abakusho esexwayisweni kini. Uma ungenazo lezo zimbewu, futhi uma ulapha kulobu busuku, futhi ungeyena umKristu, wena mhlawumbe uyasonta, ungalithathi leyo shansi mfowethu. Ungazilaleli lezo zinto, lolo udaba olupasteliwe. Izwi likaNkulunkulu lifanele liphile kuwe ngokuphakeme kakhulu, njengoba lenza kuJesu Kristu, ngokuba uyinhloko. Umzimba wakhe ungebe yinto eyodwa, nenhloko yakhe ibe enye. Kufanele kube yizo lifanayo. Uma ibandla lakho likuhlinzekela kuphela izivumokholo nezimfundisoze ezingezona ezingokomphalo, ungakukholwa. Ngeke wajoyina ebandleni, uzalwa emzimbeni ngezwi likaNkulunkulu ophilayo. Futhi uma ungakakutholi lokho, ungathathi ishansi. Uma wehlela lapha ukuthenga isitsha sesobho, futhi lalinesicabucabu phakathi kulo, ubungama ngalele indawo othenga udlele kuyo. Ngani? Ubungeke ulidle ngeze, ngoba wesaba ukuthi uzobhubhisa lo mzimba. Futhi ungakwesabi okungabhubhisa umzimba, kodwa ubani ongabhubhisa kokubili umphefumulo nomzimba esogweni? Uma ukhethekile ngokudla kwakho, ubungeke udle noma yini engcolile ukuze wenze lo mzimba ugule noma uvimbele. Bese ke ugwinya noma yiluphi uhlobo lwesivumokholo ngomphefumulo wakho phakade, lapho lo mzimba uzofanele ubhubhe na? Ungavumeli udeveli ahlohlele yonto emphinjeni wakho. Uzalwa ngokusha ngomoya kaNkulunkulu, futhi umoya wakho uzofakaza ngawo wonke amazwi uNkulunkulu awalobe lapha, futhi zonke izithembiso azinikezile zizozibonakalisa kuwe. Umoya kaNkulunkulu uzofika futhi uphile kuwe. Ungumzimba kaKristu, umfanekiso wakhe lapha emhlabeni. Uma ungenakho lokho, uma ungakwazi ukukholelwa ukuphulukisa kukaNkulunkulu, uma ulapha futhi ugula futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokunika ukuphulukisa kukaNkulunkulu, vele ubeke lelozwi, ngiyinkosi eyelapha zonke izifo zakho. Nkosi, ngiyakukholwa. Bheka ukuthi kwenzekani. Uthi Nkosi, ngiyakholwa, vula yonke imigudu, futhi nangu mina bekisisa ukuthi kwenzekani ngokufanayo njengoba ngenza leyo ntombazane encane eyayifa ngolunye usuku izinkulungwane zabanye emhlabeni jikelele. Ngamanga babone duzene ngibonile iNingizimu Afrika ngenza umkhuleko wodwa phezu kwesigetshane sabantu, futhi balinganisela wathatha imithwalo yamatraki amakhulu ayisikhombisa. He, aninalo traki eGeorgia njengelinye lawo, cishe amasondo ayisithupha noma isishiyagalombili ngaphesheya lapha. Futhi ngakusase kuseni nemeye yedolobha ihlezi lapho yeza ifasiteleni yayisithi 40 prenem yehla ubuke lapha, behla ngomkwaqo, nabo behla ngomkwaqo nomthwalo wamaveni ayisikhombisa, izinduku zokuqugela nezihlalo ezinamasondo, nakho konke abantu ukuthi angizange ngithinte namunye wabo. Ngavele ngalethe izwi ngabatshela ukuthi balikholwe, futhi balikholwa, futhi abantu ababekulezi zinto ngayizolo namba babehamba behla ngomgwaqo, izandla zabo phezu kwenhliziyo yabo, becula ngolimi lwabo lwendabuko. Konke kuyenzeka, kholwa kuphela. Wathumela izwi lakhe, yilokho kuphela okwenzayo. Ukuthumela izwi nebandla liyalemukela. Ozelwe nguNkulunkulu wemukela uNkulunkulu, uyakholwa nguNkulunkulu, uyamkholwa na? Asikhothamise amakhanda ethu, ngizokhulekela lamaduku. amakhanda enu ekhotheme futhi wonke amehlo evaliwe ngithanda ukukubuza umbuzo obalulekile uma ungalungisene noNkulunkulu uma kukhona ukuthenze kuwe ngeke kukuvumele ukuthi ukholwe ukuthi leli Bhayibheli liyizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe ubungeke ukholwe ukuthi ubungaphila ngokwemithetho yalo ubungenza okungangokuthi uphakamise izandla zakho futhi uthi uNkulunkulu yiba nomusa ngifuna ungikhulekele futhi Branham ukuthi ngizoba yilelo hlobo lomKristu ngabe nikhona na phakamisani izandla zenu ngiyabonga nenikazi eliselincane ngiyabonga uNkulunkulu akubusise kulungile kukhona umuntu oyedwa esakhiweni ocabanga lokho ababili babo abacabanga lokho angiyena omunye walabo bantu ukuba ngibancenge uma izwi lingakwazi ukukunyakazisa ungakwenza kuphela njengoba umiselwe ngaphambili kulikholwa niyakhumbula nakuba uJesu enza izimangaliso eziningi kakhulu abafarisi abakwazanga ukulikholwa abakwazanga ukulifaka ekhanda labo ngoba babengafanele babe ngalondlela futhi uma inhliziyo yakho ilukhulu kakhulu kangangokuthi wazi khona lapho ukuthi leluzwi likaNkulunkulu lisebenzi ngokwalo ngawe futhi ke ngeke niphakamise izandla zenu kuNkulunkulu ukuba nicela umusa nizokwenzani ngosuku lokahlulela na kulungile ingabe ukhona ogulayo ongathanda ukukhunjulwa na phakamise isandla sakho ezintathu noma izine ezinhlanu ezisithupha ezisikhombisa ezisishiyagalombili cishe eziyishumi zazo kulungile asikhothamise amakhanda ethu ungangabazi wena dadewethu omncane emuva lapho phakamise isandla sakhe ngikhumbule uNkulunkulu akubusise dadewethu abusise inhliziyo yakho ethambileyo futhi sengathi izwi likaNkulunkulu lingaxila enhlizweni yakho encane kulobu busuku ube yisithunywa senkolo kuKristu le ndoda iphakamise izandla zayo kamuva nje lapha mfowethu izinwele zakho sezimpunga kodwa akhumbulani u-Abrahama wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala ngaphambi kokuba uNkulunkulu aze akhulume naye kwangathi uNkulunkulu angatshala izimpande zakhe zezwi enhliziyweni yakho kulobu busuku lapho imvula enkulu ina kwangathi ingavezi isivumo kholo nje sengathi ngaveza uKristu ebonakaliswe kuwe ngamunye wenu ophakamise isandla sakhe ngokokuphulukiswa iBhayibheli lathi umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa kulayo futhi uNkulunkulu uyakubavusa uma imbewu ilele enhliziyweni yakho ngizokhuleka ukuthi umoya ongcwele uzonisela leyo mbewu khona manje kukhona kuzokwenzeka uNkulunkulu akakhethi ibala lomuntu uma ezosindisa oyedwa uzosindisa omunye oyolikholwa uma iphulukiswa soyedwa uzophulukisa omunye kodwa ufanele ukukholwa uma ukukholwa ngizokukhulekela manje Baba wethu sezulwini ngibambe isandla sami phezu kwamaduku abekwe lapha omunye uye mhlawumbe unothandekayo endaweni yethile ogulayo futhi ohluphekile kukhona kungalungile ngabo mhlawumbe umama ndonathize enencane ingane egulayo mhlawumbe omdala ubabayo impuputhe ehleze emuva kwenye indlwana encane phandle lapha ndawo eGeorgia mhlawumbe oyedwa esibhedlela ndonathize futhi wena wazi zonke lezi zinto Nkosi sazi lento eyodwa ukuthi wena unguKristu osevele ukuthi ngilukuphulukisa kwabo ngithumela izwi lakho ngendlela yomkhuleko Nkosi ulithumelile izwi lakho owesifazane uza kuwe wathi Nkosi yiba nomusa kimi wena ndodana kaDavid futhi wawungesiyo indodana kaDavid kuye wayengowezizwe yena wena wathi akulungile kimi ngithathe isinkwasi abantwana ngisiphe izinja zenu wathi kuyiqiniso lokho Nkosi kodwa izinja ziyothatha imvuthuluka ngaphansi kwetafula labaninizo wena wathi ngenxa yalelizwi indodakazi yakho izophila futhi sithela ukuthi ngekathi ufika ekhaya noma ngekathi efika ekhaya izwi lakho laselivele selifikile lapho layiphulukisa intombazane Baba wake ngomntwana wakhe wabuza ukuthi kwakusikhathisini wathi cishe ngehora leshumi nanye umkhuhlane wamyeka wathumela izwi lakho Nkosi ngithumela izwi lakho ngomkhuleko wokukholwa ngilithumela kuleyo ntombazanyana lapho ephakamise isandla sayo ngilithumela kuleyo ndoda ephakamise isandla sayo sengathi lingabamba kulobu busuku kube yinsindiso siphe khona Nkosi Manje wena wathi okholwayo owezwayo amazwi ami futhi yakholwe ngokujimileyo unokuphila okuphakade. Manje Nkosi, lelo yizwi lakho, washo njalo. Ngokwesayensi bephule yonke imithetho. Isayensi ithi awukwazi ukuphakamisa isandla sakho, amandla adenzela phansi asibambela phansi. Kodwa kukhona umoya kumuntu angenza isinqumo futhi aphakamise isandla sakhe, ngoba kukhona umoya ombusayo owephula imithetho yesayensi. Manje uNkulunkulu wakhuluma futhi waphakamisela isandla sabo ngakumdali wabo, babona sezulwini sengathi izwi lakho lingawela ezinhliziyweni zabo khona manje esibelethweni senhliziyo yabo, futhi likhiphe ngabo umlobokazi kaKristu. Siphe khona Baba kulaba abaphakamise isandla sabo ogulayo ngaphesheya kwalesi sakhiwo lapha, baphakamise izandla zabo ngoba beswele bakholwa ukuthi wena ngumphulukisi. Manje ngikhuleka lo mkhuleko wokukholwa, ngiyawuthumela Nkosi egameni likaJesu Kristu. Sengathi lokho kukholwa kungawela kuzo zonke izinhliziyo khona manje, kwangathi izwi likaNkulunkulu lingaba lapho ngokugcizelela kakhulu lize liveze ukuphulukiswa kwawo wonke. Siphe khona Baba. Manje futhi ngithi ngalamaduku abekwe lapha eBhayibhelini kuthiwa bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni kaPawulu, kwase kuphuma imimoya engcolileyo kubantu, izifo zamuka. Manje asisuye uPawulu ongcwele, kodwa kwakungeyena owakwenza, ngoba kuye ngokukhona izwi useyizwi elifanayo. Manje Baba, ngesinye isikhathi uIsrayeli wanqunywa ezweni lesethembiso, kwakungumlobokazi wakho wawunaye endleleni eya ezweni lesethembiso, wawumenzela indlela isitha sangena endleleni, wabuka phansi kuleyo nsika yomlilo ngamehlathi kuthele ulwandle lwesaba lwahlehla, uIsrayeli waqhubeka wahamba. Manje Nkulunkulu, ungabuki ngensika yomlilo, kodwa buka ngegazi lendodana yakho uQobo eyafela lenhloso, futhi ngithumele izwi lakho kwangathi udeveli angesaba. Sengathi angasuka, futhi sengathi laba bantu bangafika kuleso sithembiso sikaNkulunkulu njengoba kwenza uIsrayeli ngaphandle kokwehlulela, kwangathi bangeza kuleso sithembiso esikhulu. Phezu kwakho konke ngifisa ukuthi uphumelele empilweni. Siphe khona Nkosi, sengathi lokhu kungenza umsebenzi esikuthumela wona, sithi izwi lakho angeke libuyele kuwele lambatha, lizokufeza lokho elalihloselwe khona. Futhi ngikhuleka lo mkhuleko wokukholwa ngalaba bantu egameni likaJesu Kristu. Manje sisekhothamisa amakhanda ethu, bangaki kini manje abazokwamukela lokho okushiwo, futhi ukholwe ukuthi izwi likaNkulunkulu lize kuwe, futhi uyalemukela. Wonke umuntu ophakamise isandla sakho, akunendaba ukuthi besingesani, uzophakamisa isandla sakho uthi ngiyakholwa, ngiyakwemukela khona manje, ngikholwa ukuthi nginakho engikucelile. Nkulunkulu kubusise, kuhle kakhulu lokho, kuhle lokho. Nkulunkulu kubusise, ngiyethemba ukuthi izwi likaNkulunkulu liyagxila kuwe. Manje une ngenkathi usakhothamisa ikhanda lakho, unomelusi lapha umfowethu othandekayo ukuba eze lapha futhi enze isicashuno njengoba enzile emizuzwini embalwa edlule. Umvangeli akafanele abe nakho konke akwenzayo emhlanganweni, ufanele umazi umelusi wakho, le ndoda esaba uNkulunkulu. Ngijabula kakhulu ukufika kulaba bantu abaphakamisele izandla zabo ngalezi zinto, futhi ngibanike lo melusi othandekayo, mvumele akuholele manje ezehlakalweni ezijule ngokwedlulele zikaNkulunkulu, ngokokuphulukiswa kwakho nangensindiso yakho. uNkulunkulu akubusise mfowethu umelusi, noma yini nje ofisa ukuyenza emva kokukhuleka.